Ngiyabonga inkosi kubusisa mfowethu, ngiyajabula ukuba ngaphakathi kulobu busuku eSouthside Assemblies of God ukukhonza kanye nani bantu. Sijabulela le nhlanganyelo ekahle ukuthi aningabazi, nijabula njalo njalo. Ngithe nje kukhathala kancane besisezansi izolo busuku eTucson ngenxa yetile ezansi lapho, futhi ngokwangempela sibe nesikhathi esimangalisayo. Inkosi isibusisile futhi kade ngihlezi engxenyeni kahle yayo suku lonke kulukunqu. Ngakho manje ngihlangane ngizwe umuntu othize izolo busuku bengingayazi inhlobo indodana kamfoti Carl Williams. Namhlanje bengiqhosha nje ngaleyo nsizwa ethize evukile futhi ibikhuluma ngombuthano wabantu abasha, futhi ngishe le ndodakazi yami. Ngithe manje ufuna ukukwenza umsebenzi wakho kungena phakathi lapho. Ngithe angazi muntu phakathi lapho. Ngithe ukhona ezomazi noma wonke umuntu uzokwazi, vele nje uqhubeka ungene noma kanjani. Futhi ngiyakhuleka ukuthi wemukele umbhaphathizo kamoya ongcwele ngalo mbuthano phezulu lapho. Ngithe leyo nsizwa enhle imile lapho nobuso bayo bukhanya ngenkazimulo kaNkulunkulu. Futhi bengikusho futhi kuBhili, uvele wama nje futhi wangibuka wathi, babayi, awazi ukuthi leyo bekungubani na? Wathi, leyo bekuyindodana kamfowethu Carl Williams. Awu, lokho ngiyazi ukuthi uvele ohlobeni olukahle ngempela uma wena, yabo.
So glad to be in Phoenix tonight.
Ngiyajabula kakhulu ukuba seFoenix kulobu busuku. Umengekho mfowethu Pat Tyler, uvela kuphi nezo mfowethu na? Ngiyacabanga wayekile ukusuka eNew York lapha. Lokho nje ukuthi akube indlela okuhamba ngayo. Ngiyakhumbula ngiyibona umfowethu Jean, umfowethu Leo lapha kulobu busuku, umfowethu Ed Elton, abangane bami abaningi ngapha, nomfowethu Ed Hooper, futhi hey phezulu lapha kulobu busuku nginokubona kukahle kuwo wonke umuntu, futhi ngibuka nxa zonke kahle. Awu, ngithela ukukhathala kuncinyana, kade ngihamba kanzima impela, futhi ngakho sinamahora made, futhi mina umngane wathi awusho, ngiyaqaphela uqala ukukhuluma ngezi lakho lesibili, ngathi ukuthi ngeke ngilibize ngalesi sikhathi. Ngezinye izikhathi uma ngikhuluma ngishona phansi ngikhulume ngokujulile empinjeni wami, khona-ke leyo ngxenye ithola ukuvuvukala futhi ikhandleke. Ngiyakhuphuka ingxenye ephezulu futhi ngikhulume lapho phandle kanjalo. Sifanele nje sifunde lonke uhlobo lwezinto uma nje sisebenzele inkosi, asitshalo uma sikhandlekana. Futhi he, ngiyethemba bonke laba abefundisi emuva lapha, uma kunjalo he, sisekugcineni kukahle kulobo busuku isikhathi sikahle kanjalo sabantu behlezi ndawonye. Awu, lokho kungikhumbuza ngesithembiso ukuthi sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini uKristu Jesu, lapho igazi lakhe lisihlanza kuso sonke sona. Manje ngizozama qiniso kunikhipha kuse-eli kulobu busuku. Kumbula manje ukuthi kusasebusuku singale kumfowethu Shozi, ngabe lelo yigama lakhe na? Umfowethu Shozi ku-11th no Garfield. Leyo ngeyi Assembly of God phandle lapho, yebo, i-Assembly of God lapho, futhi i-First Assembly of God. Futhi khona-ke nje ngizolalela laba abanye abafo kwesikhashana manje kuze kube isonto elizayo kuseni. Ngiyacabanga ngaleyo engungutheleni sizoba nesikhathi esimangalisayo. Ngiyazizwela nje ukuthi sizoba nesikhathi esihle, futhi inhloso yami yokuba lapha uhlobo uhlobo lokubambela omunye umuntu. Ngiyazi uhamba uzungeza usiza yonke indawo nenhlanganyelo encane nabazalwane, futhi ukuba nobusuku lapha nalaphaya kumele kuthola kwazana, futhi mhlawumbe umoya omncane mvuselele uqala kushaya abantu, bese kuthi-ke kwenze lokho kuholeleke lokho esingakwenza phakathi lapho, bese kuthi-ke uvuthwe ndaba olukhulu. Futhi ngicabanga ukuthi umfowethu Oral Roberts ngomuntu ngalesi sikhathi kulethwa vuthwe ndaba edilini ngomsombuluko zayo ebusuku. Futhi ngiyazi silindele isikhathi esikhulu futhi konke iviki lonke. Ngakho sikhulekeleni manje futhi niphumele ezitaladini othangweni nemigwaqo emikhulu, futhi nibacele bona qhabo nibaphoqe, baphoqeni baphoqele ukuba bangene, ngokuba lesi kuzoba isikhathi esihle kakhulu iPhoenix ukuthola ukuvakashelwa kwayo okukhulu ukuthi wena. Futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzimisele uma silungile. Yebo mnumzane, uma silungile asiyingakho thina lezi zivuselelo ukuzama ukuhlangabezana nezimo, futhi ukhuleke futhi ulindele lezi zinto ukuba zenzeke. manje ngaphambi kokuba nje sisondelezweni asikhulume nomqalisi sisakhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko. Manje sisakhothamisa amakhanda yethu nezinhliziyo zethu kuNkulunkulu ngiqinisekile ezethameleni zalo sayize kubophezelekile ukuba kube nezicelo eziningi futhi uma unaso futhi uthande ukukhunjula kuNkulunkulu vele nje uphakamise isandla sakho futhi phakathi emva kwalokho ukuthi uthi Nkosi ngikhumbule. Baba wethu sasizilini uyazi ukuthi yini engemuva kwalezi zandla ngasinye, uyazi ukuthi yini ebanike engqondweni yabo futhi wena ungaphezulu kokwazi kuphendula isicelo kasinye futhi siyakhuleka ukuthi uzosipha khona Nkosi. Sicela ukuthi umusa wakho uzomamatheka phezu kwethu kulobu busuku endleleni yokuthululela kukamoya ongcwele phezu kwethu. Futhi ngikumbula Nkosi ukuthi kusase busuku First Assembly of God ukuthi uzothululela izibusiso zakho futhi phezu kwethu. Bese kuthi ke ngaphesheya eRamada ukuqeda iviki nya uNkulunkulu kwangathi ngempela kungaba khona amakhulu asindisiwe siphe khona Nkosi. Kwangathi kungaba khona ukuthululwa kunjalo kunjalo kukamoya kuze kuthi amaphephandaba angeke esathula kodwa abazodingeka bakushicilele emphakathini lokho kwenziwe siphe khona Nkosi. Zazise nje wena uqobo kubantu bakho Nkosi kwangathi izinhliziyo zabo ezithobekile zingafinyelela ngokukholwa nokukholwa ukuthi sizokwemukela lezi zinto esizicelayo. Kodake sizokhuleka Nkosi senzele labo abebengathanda ukuba lapho kulobu busuku futhi abakwazi ukufika lapha bayagula futhi bahluphekile futhi ezimeni ezinjalo ukuthi bangefinyelele lapha siyabakhulekela Nkosi kwangathi umoya ongcwele ungabavakashela ngamunye. Busisa laba abazalwane abavele ezindleleni ezikude kangako ngaphesheya kwamasimu anoayize futhi abaningi basesemgwaqeni bayeza bavikele Nkosi bangenise ngokuphepha. Manje busisa lokhu kuhlangana lomeluso kahle ibandla lakhe abaphatheli bakhe amadikoni nakho konke lokho abakumele Nkosi sikhulekele ukuthi uzoba nabo futhi ubasize. Manje sikhulekela ukuthi uzosinikeza izwi lakho singalifunda kuphela Nkosi futhi sifunde indikimba wena uzosinika ingqikithi futhi sibheke wena egameni likaJesu Kristu. Amen. Encwadini yabasekhona into bokuqala isahluko seshumi nanye uma umuntu othize niyazi ngokuvamile uyathanda ukufunda noma ukumaka indawo uthi mina mhlawumbe omunye angathola into ethize ngemuva kwakho ukuthi bangathi mhlawumbe bathuthuke kulokho okushiwo noma befundise futhi ngezinye izikhathi ilunga lebandla nje lilithathe futhi liphinde lilifunde futhi lilalele kulokho kushiwo. Izikhathi eziningi ngiyakwenza lokho ngimaka phansi indikimba ngakho uma nifisa ukufunda emuva kwethu kulo busuku phenyani kwabasekhona into bokuqala isahluko seshumi nanye futhi sizoqala ukufunda evesini lamashumi amabili nantathu. Ngokuba mina ngakwemukela enkosini lokho enginginika khona ukuthi inkosi Jesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathi abathe isinkwa. Wabonga wasihlephula wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami ohleshilelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. After the same manner also he took kanjalo wathi abathe lesitsha emva kokudla kwakusihla wathi lesi yisitsha sesivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni nina ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Futhi manje kwindikimba ngingathanda kuthatha kusukela lapho ukukhumbula inkosi.
Now of course we all know in our church.
Manje kusobala nayikuphi sonke siyazi ebandleni lethu sifunda lokhu enkonzweni yesidlo ubusuku ngabunye futhi kuyindikimbe enkulu kuyifunda noma umbhalo omkhulu ngaleso sikhathi futhi kuphathelene nakho lapho kodwa nje bengifuna lawo mazwi ningikhumbule. Manje isidlo izikhathi eziningi sibe yimpikiswano enkulu phansi kwedlule eminyakeni phakathi kwamaprotestani namakatolika.
takes this communion and they
bathikanelika lethatha lesi sidlo futhi basithatha ngamathemba ukuthi benze into ethize ukuba ifanele into ethize enhle ukuthi izono zabo zizothethelela ngokukwenza.
Protestant
lisithatha njengokukhumbula ukuthi uKristu usevele uyabathethelela futhi basithatha ngokujabula ukuthi sebevele bathethelelwe. Paul yaqhubeka uyasho phakathi lapho ukuthi kuziwa kanjani etafuleni lenkosi uma kukhona kungalungile kulungise ngaphambi kokuba sifinyelele lapho ngokuba lowo odlayo futhi aphuze ngokungafanele uzidlela futhi aziphuzele ukulahlwa engawahlukanisa umzimba wenkosi. Sibe manje sifanele impela kakhulu impela sibe semkhulukeni uma sithatha isidlo. Kodwa ngibangalile izikhathi eziningi uma lelo gama silisebenzisa njengokuyikho isidlo. Manje ukuxoxisana kusho ukuxoxa ku niyabo ukuxoxa no. Futhi ngiyazibuza uma ngempela uma sihlangana ndawonye kanje ezindaweni zasezulwini uma lokho kungesiso isidlo ukuthi sixoxe noNkulunkulu sikhuluma kuye futhi khona ke uma sivele sihlale sithule futhi simvumela ziphendule izinto eziningi futhi enye yezinto ezimbi kakhulu engizenzayo ngizama ukwenza konke ukukhuluma futhi angihlali ngithule kade ngokwanele ukuba yena ngiphendule siyakwenza lokho izikhathi eziningi kakhulu emkhulekweni. Ngiyacabanga ukuthi ukuba besingasusa enhliziyweni yethu lokho kukuye futhi sizizwakalise enkosini uJesu futhi khona ke nje siguqe futhi sithule nje sikhashane futhi sibone nje ukuthi ubezo siphendula athini niyabo. Futhi ngezinye izikhathi ngikwenzile lokho futhi umbono wami wonke washintshwa niyabo. Ngizohamba ngimtshele into ethize manje Nkosi laba bantu ngempela abanokuthize ngingikholwa ukuthi bayangifuna ngaphesheya lapho. Futhi ngiyaqala nje ngiyakhuleka futhi into yokuqala niyazi ngenelisekile ukuthi lokho yintando yenkosi kodwa emva kokukhuleka uma nje ngilibele isikhashanyana niyabo. Khona ke kushintshile ngakho konke ngezinye izikhathi kuthunyele kwe enye indawo ethize vele nje uxoxwe nenkosi inhlanganyelo emangalisa kanjepho nje ukwehlela phansi futhi ukhulume futhi uxoxe futhi umlinde akuphendule. Futhi ucabanga ukuthi ungumuntu omkhulu kanjani okhuluma kuye umntwana oqobo lwakhe futhi ukuxoxa naye owafaka impilo yakho kulomlotho wentabamlilo ohlala kuye. Futhi konake ngelinye ilanga uzofanele ushiye lapho bese kuthi ke kusezandleni zakhe lapho uya khona kusuka lapho kuqhubeke kuthi unelungelo manje ukwenza ukukhetha kwakho ukuthi yiphi indlela lowo mphefumulo uhamba ngayo uma usuhamba. Futhi ndimangalisayo kanje ukuxoxisana naye ngaphezu kwezisekelo zezithembiso zakhe kodwa ke umuzwe xoxe kuphendula futhi athi konke kukahle lokho kuzwakalisa kahle. Asidingeki ukuba sibuke kunoma yisiphi isivumo kholo, asidingeki ukuba sibuke kunoma yimuphi umpetesho, into kuphela kumele siyenze nje ukwazi ukuthi uyafakazisa imuve ezwini lakhe ukuthi kuxazululiwe futhi lokho konke kwakho, khona ke umthwalo uyagingqika usuke. Ngicabangile ukuza kuleli tafula esikubizanga lobu busuku manje ukuthi ngikuthole kuzwakalisiwe ukuthi kuyisidlo kakhulu nje lapha njengoba bekungaba njalo ekuthetheni lokho esikubiza ngesidlo sakusihla senkosi. Yazi labo bantu basempumalanga buva lapho bana leyo nto yonke lapho ixovekile futhi angikwazi kubaqondisa kukho futhi bonke phezulu enyakatho bayangithatha abangise lapho uma ngiye esidleni sakusidla futhi bathi yidina.
Say it's breakfast.
Ngenge bathi kudla kwasekuseni nokudla kwasemini ne dina manje ukudla kwami kokusihla kungenapi na ngizama ukuthola nebo. Futhi bathi yiloko kuphela ngathi kodwa kwakube sikho asithathanga idina lenkosi wakubiza ngesidlo sakusihla isidlo senkosi sakusihla futhi ngizwa sengathi ngiphuthelwe ukudla uma ukubiza ukuqala ukukubiza ngaleyo ndlela.
Kodwa
manje uma sihlangana ngalendlela lapho uNkulunkulu uyedla futhi itafula lesidlo empeleni liyaphuka lephukile imizimba yomzimbo wenkosi esiyehlukanisayo phakathi kwethu.
Now that is the literal
manje lowo ngumzimba ongempela wesinkwa esisihlephulayo esimele umzimba kaKristu. Ikaphelile ngosuku lePentecost ukuthi yinto enkulu kanjani esinayo lapho na.
That God who led the children of Israel through the
ukuthi uNkulunkulu wahola abantwana bakaIsrayeli bedabulehlane yena leyo nsika yomlilo enkulu futhi ngosuku lePentecost lomlilo omkhulu wawa futhi khona-ke wazehlukanisa wona uqobo phakathi kwabantu bakhe. Oh, kucabanga ukuthi sifuna kanjani kuba sihlale ndawonye ezindaweni zasezulwini khona-ke ngamunye sijabulela lokho kufudumala komlilo kamoya ngcwele izilimi ezahlukeneyo zibekiwe phezu kwabo njengomlilo amalangabo omlilo uNkulunkulu ezahlukanisa yena uqobo phakathi kwebandla. Oh, ngabe lokho ngeke noma kunjalo kokhela nje izinhliziyo zethu zivuthe yilapho esingakwazi ukuhlangana khona ezindaweni zasezulwini.
We know that his table.
Magesi yazi ukuthi itafula lakhe lapho abantu behlala ndawonye futhi bexoxa naye kufana nendawo enamanzi okwadule okwadule.
And an oasis in the desert.
Uthi indawo enamanzi okwadule okwadule lapho kukhona khona isiphetho sikulu lapho abahambi abakhandlekile beza futhi badlale khona bazungeze le ndawo enamanzi okwadule futhi baziphumuza bona uqobo futhi khona ke bekhumbule ukuthi bafike kanjani lapho.
That's the way it is in the church.
Futhi lendlela kungayo ebandleni ukuthi leli tafula lesidlo lapho zonke izibusiso zikaNkulunkulu ivangele ligcwele konke lokhu uNkulunkulu anakho kwebandla lakhe kukhishiwe kwabekwa phakathi kwethu futhi kunjenge ngendawo enamanzi okwadule kuleli elishisayo elivuthayo okwadule lesono esidabula kulo. Futhi khona-ke uma singena futhi sikhuluma ngakho sifunde imenu futhi khona-ke siyabona ukuthi ubuyele emuva ngokuzungeza futhi akamusha kulokhu noma akamusha kulokho noma lokhu kukhishiwe kodwa unguyesu lamuhla naphakade unakho konke kwimenu kulungele ukukukhipha leyo yingxenye enhle khona-ke singavele nje sibuke ngale kwimenu futhi nje sithathe yonke into. Ngiyathanda nje ngiyakuthanda ukudla okugcwele nokuthandina ngiyathanda nje ukukuthatha
kunye
kathi sisathokozela lezi zibusiso umuntu ngamunye uzobukhona bakhe futhi uthi amen akabonge uNkulunkulu haleluya nokunye nokunye
we can remember
loko singakhumbula lo owasilethela khona futhi wenza kwenzeke ukufa kwenkosi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu mkhumbuleni.
I think that's why.
Ngicabanga ukuthi lokho izikhathi eziningi ukuthi mhlawumbe sijabulela izibusiso eziningi kakhulu ukuthi siyakhohlwa nje ukuthi zivelaphi.
One time I was amazed and went to with a bunch.
Ngesinye isikhathi ngamangala ngahamba nesiketshana semaKristu ebandla lithize futhi bahlala phansi kuba badle futhi bazange babonga kuNkulunkulu ngokudla kwabo. Awu ngacabanga ukuthi kwakuthi kumangaza futhi ngaya kwenye indlu futhi bona ngokufanayo baqhubeka phambili nje futhi badle futhi ngakubuza futhi bathi oh awu lokho nje uNkulunkulu usinikeza lokho noma kanjani yabo. Ngathi kungikhumbuze ngengulube ngaphansi kwesihlahla siyaphula niyazi amaphula ayecathaka futhi ayishaye ekhanda usuku lonke uNkulunkulu yayingalokothi ibheke phezulu ibone ukuthi avelaphi futhi lokho niyazi.
I think it pays us to stop and look up.
Ngicabanga ukuthi kusibiza ukuthi sime bese sibuka phezulu sibone ukuthi lezi zinto ziqhamuka kuphi. Wo kumangalisa kanjani ukukhumbula inkosi yethu khumbulani konke yasenzela khona futhi khumbulani ukuthi kungekho namunye owayengenza lokhu kwenzeke akukho lutho olungenza kwenzeke kodwa inkosi yethu futhi wakwenza ngesihle kakhulu lapho kungekho muntu ofanelekile kokungekho mprofethi kwakungekho sazi kungekho nkosi namandla kokungekho nkosi eqinile kungekho nkosi akekho engakwenza kodwa inkosi uJesu yena uqobo futhi ngokuzithandela wakwenzela thina asikukhumbule nje wakwenzela abantwana bakhe phansi kudabule onyakeni. Manje ake sikhulume nje imizuzwana embalwa ngento ethize lokho omunye angakukhumbula. Sengiyabona le ndala enkazimulweni kulobu busuku inendoda igama lingunowa inokuningi engakukhumbulela inkosi.
For in the time that when God was going to destroy all the wickedness,
ngokuba ngesikhathi lapho uNkulunkulu wayezobhubhisa bonke ububi abususe ebusweni bomhlaba, uNkulunkulu wamkhumbula uNowa. Futhi uNowa uyakhumbula ukuthi waphunyuka kanjani elakeni lukaNkulunkulu ngomusa kaNkulunkulu.
How that the great
ukuthi amanzi amakhulu aqala kanjani ukugeleza ehla ngemigwaqo nemimoya ehewulayo namadwala asuka ezintabeni futhi isiphepho sibi kanjepho izindlu zaphephuka zaphela futhi imithombo yabhoboka futhi uNkulunkulu wayenonowa ngaphakathi emkhunjini. Manje uma lokho kungesiyo indawo emakelisayo kumkhumbula ngayo, yebo yebo, ukuba ngaphakathi komkhumbi uvikeleke ngokuphepha ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuhlala naye. Kodwa-ke singabiza linye iqembu labantu noma kungenani ngizothi abathathu futhi babebizwa ngoShadreki, uMeshaki no-Abednego ukuthi bakuthatha kanjani ukumela kwabo uNkulunkulu bekhumbule ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe. Futhi ukuthi kanjani kuleli hora elikhulu ngenxa yokuma kwabo, ngisho abazalwane babo iningi labo babevaliwe emhlabeni kodwa babezoma kungikhathaleki futhi bamele uNkulunkulu. Futhi lapho isithando somlilo sasishisa kasikhombisa kunokuba zake zashisa ngaphambili, futhi babushelwa kulesi isithando somlilo, futhi ngokuqinisekile bayakhumbula ukuthi indoda yesine yayiphakathi lapho nabo ukuthi yavimbela konke ukushisa nokufa kwaqhela kubo. Ukukhona okuthize ngaleyo ndoda yesine ngingakhuluma ngayo kwesikhashana. Yebo mnumzane, kanjani ukuthi kwakuyiyo yodwa engenza lokho kwenzeko? Kwakungekho omunye umuntu ongakwenza kodwa leyo ndoda yesine, futhi yiyo yodwa eyanikezela ngokuphila emihlathini yokufa. Amene futhi yahlehlisa amalanga abo omlilo futhi yabalondoloza futhi ho inqobo nje uma kungaba khona inkumbulo futhi akusazi kwashabalala. Ngakho bangalukhumbula lolo suku olukhulu ezansi eBhabhiloni.
There was another man down in Babylon can remember also, and that was
kwakukhona enye indoda ezansi eBhabhiloni ngakhumbula futhi. Futhi lowo kwakunguDanyeli, ngenkathi wayehlosile enhliziyweni yakhe ukuthi wayengeke azingcolise ngezinto zezwe. Lokho ngukuma kuhle kukuthatha. Yilapho thina abantu sifanele sithathe khona uhlobo lokubamba ngqi isikhali sithi ukuqinisa kancane. Yilokho-ke asizukuzingcolisa ngezinto zezwe, kungakhathaleki ukuthi amanye amabandla enzani. Thina qobo lethu sizokubamba ngqi, sizohlala ngqona lelozi, kungakhathaleki ukuthi yini ezayo noma ihambayo. Asizingcolisi uma iningi labo lifuna ukukwenza, baqhubeke bakwenze. Uma bona abesifazane befuna ukukhunda izinwele zabo, bazikhunde, angeke sikwenze kunjalo. Uma befuna ukuzipenda izinzipho, mabahambe. Noma ngabe yini upende, mabaqhubeke futhi bakwenze, angeke sikwenze. Uma bonke abanye bethi bangabhema osikiliti futhi bazedlulele, awu mabaqhubeke, kodwa ngeke sikwenze. Ilokho kuphela, ehe, bonke bangayekhaya bakhiphe usonto, usonto sikole kuse eli benzele ohlelo lwethelevishini noma ngolwesithathu ebusuku bayeke inkonzo yonke ngenxa yohlelo oluthize. Noma ngabe benzani, sizoyikhonza iNkosi. Sizothatha indawo njengoJoshua ngokuba mina nendlu yami sizoyikhonza iNkosi. Sikubula lokho akwenza ukuletha lesi sibusiso kithi, futhi sikulondoloza kakhulu ukuthi asisoze sawungcelisa nganoma yiphi indlela. Kuyigugu lokuphila kuphakathi esinakho, futhi thina asifuni ngani nangani noma yiphi indlela ukuzingcelisa thina ngezinto zezo. Ngeke nhlobo. Futhi uDanyeli wahlosa enhliziyweni yakhe into efanayo, nakuba uba yisakhamuzi lapho, kodwa hayi ngokuzikhethela kwakhe ngoba wayengumfokazi. Futhi wonke umKristu ozelwe ngokusha ungumfakazi ngokushesha nje emva kokuba esezelwe ngokusha, ngoba uboshele ezulwini, ifa lakhe lakhe lisezulwini. Futhi lapho esikhathini esithize sedlule, inkosikazi nami cishe eminyakeni emibili edlule, ngaku umfowethu Mesiya nabo babezothola ukukhahlela okuncane bakhishe kulokhu njengokusho. Sasingale sikhumbeni sezitole futhi edolobheni lakithi ngoku wo kunabantu abaningi abakholwayo ababizwa kanjalo, kodwa sibone owesifazane owayeqoka isikhethi futhi kwakuyinto eyinqaba kakhulu ngoba akekho kubo bonke obonakala esigqokile.
And so we know many of them are singing.
Futhi futhi saza baningi babo abagcula emakhwayeni na yonke into. Futhi futhi ngakho si umkami washo kimi ukuthi awu ngani na, futhi ngathi awu niyabo abasibo abasibona bobuze bakithi. Wathi ini? Ngathi cha baba siba bethu. Wathi bangamamelikana basiwa na? Ngathi mphele bangamamelikana. Lokhu kungahle kube iqiniso ngokwanele. Ngiyathole kuhambeni ezimishini ekuthunyweni bezenkolo nasemhlabeni jikelele. Ngiya eJalimane. Kukhona umoya wezwe obizwa ngokuthi ngumoya waseJalimane. Ngumoya wezwe. Nginyukele eSwitzerland ngithela ukuthi abafowethu nje cishe impela bakhuluma ulimi olufanayo kodwa kukhona omunye umoya nebo futhi ngumoya ohlukile eSwitzerland. Khona ke ngifika ngale eFinland ngakho konke ngumoya ohlukile. Khona ke ngifika eMelika kukhona umoya waseMelika kunjalo. Awu uyasho sisibo thina wathi asisizwe izakhamizi zasemelika na? Kungani ukuthi abantu bakithi osibanibani na? Futhi ngathi awu yabo sithandwa yabo isizwe ngazinye siphila ngomoya wesizwe lowo ngumoya kazelonke. Wathi awu khona ke asizukuphila ngomoya wasemelika na? Ngathi wo qabo ngathi sizalwa kabusha siphila emoyeni wasezulwini lapho ubungcwele kulunga. Futhi thina sesiyo mamelika ngalokho kuqhubeka ngoba imelika nje isizwe sasemhlabeni. Kodwa uma indoda yaseJalimane yaseSwitzerland noma ngabe yini angaba yiyo uma yiba ngezalo ezulwini ithatha umoya wasezulwini. Futhi imvelo yayo nokwenziwa kwayo kufuna izinto zaphezulu yabo Kristu ehlezi ingakwese kunene sikaNkulunkulu. Amen. Oh, sifanele kanjani ukukhumbula lokho ukuthi wafa ukuze sikwazi ukuhlawulelwa kulento kujovelwa ukugoma kunjalo. Izitshalo sikahle sinempilo siya awudingi kufuthe izitshalo sikahle sinempilo amabhungane wasoza afinyelele kuzo noma kanjani kunjalo akukho amabhungane azokhathaza isitshalo sinempilo ngelolo hlobo lwezithombo ezimiliselwe endlini eyingilazi esidingeka ifuthwe ngaso sonke isikhathi uhlobo luthize lokubhasteliwe. Futhi ingaleyo ndlela kungayo namhlanje sifanele zilifuthe futhi sisitotose ibandla kakhulu kakhulu. Kufanele kube ngumuntu ngayedwa omahadlahadla kaKristu egezwe egazini likaJesu Kristu futhi ozalwa ngumoya kaNkulunkulu. Futhi onke amabhungane ezwe ehlakazeka awazilo lazi ngisho nxa zonke noma kanjani. Lokho kungubuhlaza kabi kakhulu kodwa ngithemba ukuthi kubambile unjengohlobo lwesisho sobuhlaza kodwa niyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Kanjani uDanyeli futhi ehlosile enhliziyweni yakhe angakwazi kahle ukukhumbula inkokhelo futhi ngelikilanga sizoyikhumbula inkokhelo futhi.
So when he come to remember that in the hour of distress
ngakho lapho efika ukukhumbula lokho ehoreni losizi uNkulunkulu wathumele ngelosi emphandwini wezinyama futhi yavala umlomo wezinyama ukuthi azimkhathazanga. Nkumbule nje pho ukucabanga ngayo. Yena waphonsa emphandwini wezinyama ngoba wayenenhloso enhliziyweni yakhe ukukhonza uNkulunkulu futhi wayengakhumbule lokho ukuthi wahamba kanjani. Ilifana nale uNkulunkulu uthumele ngelosi yakhe ubone ubumsulo benhliziyo yami. Wonake lapho khona ubumsulo benhliziyo yakho uNkulunkulu angakubona lokho kuDanyeli nenhloso yakhe ukwenza lokho okwakulungile futhi wathumela ingelosi yakhe futhi yavimba izingonyama ekumkhathazeni konke. Yena inkumbule nje pho singaqhubeka futhi siqhubeke nalokho.
Let's just remember another person right away here or a group of people.
Ngeke kubule umunye umuntu khona lapha nje noma iqembu labantu lo ngu-Israyeli lapho Israyeli esebeke indawo yabo bona qobo lwabo endaweni ukumela uNkulunkulu. Futhi kwakuze ngelosi yakufa kobunye ubusuku eyayizothatha amazibulo ayeyonke indlu. Futhi ukuthi u-Israyeli ngisho wayeyalwe kanjani ukukhumbula ukuthi ikazi lalisensikeni yomnyango.
Lokho kwakuyinto
eyahlehlisa ulaka lukaNkulunkulu futhi yalugcina lapho bona bephila. Kwakuyikazi emnyango kwakuyisikhumbuzo futhi khona njalo kuseyisikhumbuzo ikazi phezu kwensika yomnyango nasekhothamweni. Ubusuku besikhumbuzo bunje kwakuyibo pho futhi kwakudingeke bakulungiselele zansi kudabule eminyakeni eyayiza ukuthi uNkulunkulu ngalobo busuku wenze umehluko phakathi kwabalungile nabangalungile. Ungazi noma kuzoba ubusuku noma khabo kodwa kuzoba usuku lapho uNkulunkulu ezobonisa umehluko phakathi kwabalungile nabangalungile futhi kuyoba isikhumbuzo kithi ukwazi ukuthi ikazi ngokuqinisekile liphezulu kwekhothamo nensika yomnyango. futhi noma ngabe ubukaphi noma ukukonda kwakho ubuka ngamehlo akho bese ke ubona ngenhliziyo yakho kunjalo uzokhumbula ukuthi ubuka ngegazi lenkosi uJesu indlela abezobuka ngayo isikade sinjepho babe uIsrayeli wayenenye into ababengayikhumbula njalo ukuthi lapho bethathe isinyathelo sabo kulokho abakuzwa kusho nguMose lo mprofethi omkhulu oqinisekisiwe ngezwini likaNkulunkulu futhi lapho bethathe ukuba kwabo ukuba bamashe ngoba babebona uNkulunkulu eqinisekisa ukuthi umlezo ayewulethile wawuyiqiniso futhi wawungokombhalo futhi uNkulunkulu wayenaye futhi wayehlangane nalona wayengenagama wayebiza ngo nginguye wayehlangane naye impela ngoba babembonile sebenza noMose futhi konake babenesinye isikhumbuzo sikhulu ukuthi lapho beqala kumasha lapho kwahamba insika yomlilo phambi kwabo kuhola indlela isikhumbuzo sinjepho ababengacabanga kazo into eyisikhumbuzo ukuthi babengadingi inkombandlela amen ngitheni na babengadingi inkombandlela babenokukhanya kukaNkulunkulu kuba kubahola kwakuyi sikhumbuzo sinjani pho kwizazi ukuthi izazi ingayidingi kanjani inkombandlela futhi inkanyezi yazihola kuyisikhumbuzo sinjani kithi namuhla ukuba nomoya ongcwele ukusihola hhayi sivumukhale sithize noma imfashini ethize noma into ethize ukusihola noma into ethize eyenziwe kumuntu kodwa umoya ongcwele ongenane sixobo sokubophela sezwi futhi uqinisekise izwi lakhe futhi ufakazele ukuthi uyiqiniso isikhumbuzo sinjepho izinsizeni zethu ukwazi ukuthi uNkulunkulu ophila usaphila wo kukhumbula yena lokho akwenzayo wabaholela kuyo yonke indlela eya ezweni lesethembiso ngalendlela uEliya wayenento enkulu ukukhumbula uNkulunkulu ngayo ngenkathi wayesenze umsebenzi wakhe khona impela uNkulunkulu amtshela ukuba kwenze kuyala imvula akukho ngisho amazolo ukuba awe aze ukuba uwabizile wenyuka futhi wahlala phansi ngasemfundleleni iKherithi phakathi lapho wahlala lapho kwaso sonke lesi sikhathi wayengakukhumbula kanjani lokho wayezokuthela kanjani ukudla ngale minyaka na kodwa uNkulunkulu wamondla ngamagwababa uNkulunkulu wasezulwini akukho mbuzo amagwababa akuthelapho ukudla na saza ngeke sasho into kuphela leyo ayeyazi nje wavele nje wazibophezela yena uqaba ezwini likaNkulunkulu lokho amethembisa khona futhi uNkulunkulu wanekekela konke yilokho kuphela sibele sikwenze bazalwane yilokho konke sikudingayo ukuthatha yena nje ezwini lakhe uzokwenza kanjani na angazi kodwa niyebo sizama ukujovela imiqondo yethu qobo futhi yilapho esenza khona inxushunxushu kuthiwani uma ebethe lo omunye umfudlana phansi kwentaba uzoba muhle nje ngoba unamanzi amaningi kuwo qabo kuthiwani ukube uAbrahama ubecabangile ukuthi wayefanele athathe eSodoma na kwakungeke neze kwenzeke kahle kodwa uAbrahama wathatha indlela inkosi eyamhola ngayo izithembiso zakhe esisodwa ayefanele abambelele kuso uEliya wayengakhumbula lapho ayenze konke ayengakwenza wayesole bonke abesifazane bangalolo suku ababezame ukulungisa undlunkulu unkosikazi kaMongameli futhi zonke lezo zinto ayezisolile futhi futhi bambiza ngomdala ngiqakele umdala nje ohlobo lulule lomfo futhi wahamba kodwa wenza khona impela uNkulunkulu emtshele ukuba kwenze futhi khona ke kufika kwelamanqamu lapho khona athi asibone ukuthi lezi zinto zilungile manje biza abaprofeti bakaBhali phezulu lapha futhi ubiza abaprofeti bakhe futhi ababize inkosi oh elamanqaba elinjepho lapho ayazi ukuthi izwi lakhe lalikuthembisile singathini namuhla njengamakristu phambi kobubhuda ubuMohamed noma yini okunye na ake sibone ukuthi uNkulunkulu ungubani amen. Isikhathini esithile sidlule zazi lapha endiya lapho sasisese emhlanganweni futhi lapho kukhona abantu abaningi kodwa abane noma abahlanu beze emsamo futhi ingekho indlela yokulinganisa ukuthi babe bangaka abantu ababelapha futhi ngakhonekela umncane nochoko wayengenazo ezingalo futhi izindlebe zakhe zazidlekile nezinqamu ezincane futhi wayezama ukungigona futhi ngamgona futhi ngakhululeka naye inkosi yangitshela ukuthi yini engalungile ngaye nangempilo yakhe futhi sengiyababona uRaja nalabo behlezi phandle lapho bathi lokho kukufunda umcabango uyabona ungase kuxoxe indlela ababecabanga ngayo lokho ababezokuphindisela kimi ngalelo suku ngangikade ngibungazwe ethempelini lamajains lapho kwakukhona cishe izinkolo eziyishumi nesikhombisa ezihlukene phakathi lapho futhi zonke zimelene nobuKristu futhi kwakungekho lutho kubuKristu kodwa ngalobu busuku uNkulunkulu waluguqula uhlelo sifanele sifunde imenu ngokwentwasahlobo yakhe ngakho umoya ngcwele uqala kwembula futhi ngemuva kancane umndiya weza futhi wayeyimpuputhe ngathi indoda eyimpuputhe sonke singakubona lokho kodwa indoda ekaniwe inamadodana amabili ngathi ngizophela igama labo angikwazi ukulibiza futhi lokho kwakunjalo impela nje ngangingakwenza labo bababiza ngamadoda angcwele futhi bonke phandle lapho nalabo baphristi bakamohammed futhi behlezi phandle lapho futhi ngakho bazike bacabange ukuthi ngangifunde inqondo yabo ukufunda umcabango futhi ngakho kwenzeka ngibuke muva futhi le ndoda eyimpumputho umbono njengaphezulu yayimi lapho ngibuka niyazi inceka kaNkulunkulu umoya ngcwele usuvele ulethe lokho okubhalwe kimi niyazi ngiyazi ukuthi yayisivele ilungele ukunikezwa ngathi manje bebengitshele namhlanje ukuthi inkolo kaMohammed yena uNkulunkulu nazo zonke emhlabeni nekaBuddha nazo zonke ngathi manje ngifuna abanye benu baphristi phandle lapho baphristi bakaBuddha baphristi bakaMohammed uzani ninikele ndodo ukubona kwayo impela manje uma inkulu kakhulu le ndoda ingumkhonzi welanga futhi zonke siyazi thina sikholwayo ukuthi yayinephutha yakhonza ukuthi aliwayesikhundleni somntana ngathi yayinephutha futhi siyakwazi lokho kodwa ngathi ngokuqinisekile uNkulunkulu ongumdali futhi indoda izimisele ukuza futhi ikhonze leyo mdali ngokuqinisekile ulungele ukuzibonakalisa yena uqobo manje ngifuna ukusho ukuthize bengingeke ngikusho lokho nakanye ukuba angiwubonanga lo mbono ngangazi kangcono kunalokho uyabona yilokho esingakufuni ukuhamba sicabangela ukucabangela kusho ukuthi uqhubekela phambili ngaphandle kwegunya ingakho sifuna ukukubheka uma uthi ngoyishoka nje inkosi hayi nje ukucabanga kodwa inethizo yaziyo ngqo ngokuyikho inkosi ikushilo futhi ngizizwe ngiduduzekile kakhulu ngokubona umbono ngazi ukuthi awukazi wehluleke futhi ngathi manje uma le ndoda inephutha manje abakwaMohammed bathi yayinephutha futhi khona-ke wenza okaMohammed khona-ke ubhuda bengathi yayinephutha futhi ama-6 kanye namajenzi futhi nani okunye bonke bathi yayinephutha kodwa ngokuqinisekile kukhona okulungile ndawo yinto ekhazimula kanje pho kona-ke ngathi manje lowo ozokunika ukubona kwakhe wethembisa ukuthi uzomkhonza lowo uNkulunkulu waba impuputhe ngenxa yokubuka ilanga ngoba kwakunguNkulunkulu welanga nebo futhi wayecabanga ukuthi lokho kwakhokha indlela yakhe ezulwini manje singamkhumbula uKristu ukuthi akavumanga ukukhipha amehlo akhe kodwa ukusinikeza kubone nebo ngakho-ke futhi uma ngathi manje lowo ozoza futhi akhiphe lokhu ngizosilandela leso sizwe ngathi ngizokhonza lowo ombuyisela ukubona kwakhe futhi lelo kwakuyiqembu elithule kuna wonke ngake ngalizwe akekho owake washo khona-ke ngathi awu nango umphristi kamohammed phandle lapho manje uzingani umnike ukubona kwakhe na ngathi ngani kungenxa yokuthi ungeke futhi kanjalo nami ngeke kodwa uNkulunkulu wasezulwini wavusa indodana yakhe uJesu Kristu ongiyikhombise umbono khona manje ukuthi indoda izokwemukela ukubona kwayo uma kungenjalo khona-ke ngingufakazi wamanga kalo Kristu futhi uma ikwenza khona ke ngingufakazi weqiniso wakhe futhi nifanele nirini fanele niphenduke noma nifanele uba wena noma nizophuphela ezizweni enikuzo manje isikhathi sinjepho futhi kanti manje uma lokho kungamanga khona ke nifanele ningifake ndizeni futhi nikubuyisele buva eUnited States futhi ningaphinde ningivumele ngingene lapha futhi wo kodwa uma uNkulunkulu wethu engena enkundleni indoda ngokusheshe nje lapho sengiyikhulekele ingabona kahle njengoba ngingenza yakhijima futhi yatumela imeya ngokuzugeza intamo yaseqala ukuyigona futhi ngani sasicishe sibe namahora mane ngangingenazo izicathulo kungekho maphakethe ebhantshini lami futhi umbutho wempi wawungenakumbuyisela emuva futhi kwakungukugula kudela futhi ufanele ubone ukuthi yini
That could call fire, bring fire.
Kulufanayo, ongabiza umlilo, ehlisa umlilo, ukususa umhlatshelo wakhe. Angaletha umoya wakho ongcwele ukuqinisekisa izwi lakho ukuthi liqiniso, inqobo nje uma uqinisekile ukuthi liqiniso. Manje Eliya wayeqinisekile ukuthi kwakuyiqiniso, wayelizwile iphimbo likaNkulunkulu, akukho mbuzo kuye. Futhi akukho mbuzo enhlizweni yakho kulobu busuku ukuthi uNkulunkulu namanje usanikeza umoya ongcwele njengoba enza ngosuku lwePentecoste kuza kwenzeka uma kungekho mbuzo ukuthi uyaligcina izwi lakhe futhi yaphulukisa abagulayo kuzofanele kwenzeke kodwa ufanele ukubiniseke kakho ufanele ukubone ngempela ngamehlo angempela ukukholwa bese ke ukwamukele futhi ume khona lapho Futhi wayinokuningi angeke ukukhumbulele uNkulunkulu ngekathi manje unokuningi okumele akukhumbule lokho akwenza ngalezo zinsuku Usifazane nesimile sibi uJesu amthola enhla lapho esikare ukuthi wayengumSamaria ukungukuthi abantu abalahliwe abamkholwa ngempela uNkulunkulu babengabajuda engxenye nowezizwe engxenye futhi babe uhlanga babekholelwa kuNkulunkulu
And this little immoral woman
Futhi lona omncane osifazane onesimilo esibi esimweni sakhe esoniwe yisona kakhulu futhi ngelingilanga mhlazimbe wayitimezekile ngawo wonke amasiko abadala amabhodwe noketela namawashiki nokunye nokunye
She went out one day to the same old Jacob's well up there
Waphuma ngelinye wayemthonjene ofanayo omdala kaJakobe enhle lapho futhi wayezokwehlisa imbiza yakhe ukugamanzi futhi yena washintsha iziphetho wo angakhumbula kanjani ukuthi kwakukhona wayehlezi lapho wathi kuye kwakungamanzi aphilayo
What a thrill it was to her when that
Ide kutumisa kanje kuye lapho lowo mthombo philayo wembule izono zakhe futhi umtshele ukuthi wena iphuthe kuphi futhi wachazelwa ukuthi wayenzeni kuye futhi kufaka umlayezo enhlizweni yakhe lokho kwambeka emlilweni ngenkazimulo kaNkulunkulu futhi emzini nakubantu Manje uyazi lokho kempela kukho emthethweni kulelozwe ukuba usifazane ukuba dabule emigoqweni futhi kakhulukazi usifazane onesimilo sibo phawuliwe kodwa ngiyanitshela lapho esehlanziwe futhi uphuza lawo manzi asemasha uzama ukumisa na kwakunjengokuzama zama ukucisha umlilo noma indle eshayo futhi komile kempela futhi umoya ophakeme esimweni sezulu esomile lokho kempela kwakuphephetha lawo malangabi futhi wawungeke umise ngoba wayethele into ethize eyayiyiyo ngokoqobo izono zakhe zembulwa futhi lapho izono zakhe nokungalungile kwembulwa ngakhumbula kulobo busuku enkazimulweni ngakhumbula ukuthi kwakukhona isiphetho sakhe
That was a place where all the creeds and the churches have turned.
Ukukhona indawo lapho zonke izivumo khona namabandla ayemalile kodwa nokho wathola umthombo osekwadule wathola indawo lapho kukhona umuntu othize owanakekela ukujabula kunje.
And how we can rejoice with her.
Futhi singajabula kanjani naye thina esasiboshwe phansi ngezivumo kholo ezisidonseza sisuze kuNkulunkulu futhi sathola umthombo ugcwaliswe ngekazi elimuncwe emithanjeni kaEmmanuel lapho sahlala sonke isimo sethu esinesitashi futhi saphuza emthonjeni futhi sahlimeleliswa futhi sikhumbula lowo owakhokha intengo ukuze sibe nomoya wakhe phezu kwethu uJesu Kristu ndodana kaNkulunkulu ikhumbule nje pho ukukhumbula ngayo Ngicabanga kulobu busuku ukuthi uHagari wayengaba nokuthi izokucabanga ngakho futhi lapho wayekhishiwe engaqondwanga ngokuyikho. Manje kukhona abaningi bethu lapha ongacabanga ngoHagari njengoba yena engaqondakali ngokuyikho. Bani ohamba ukuphila okulungile noNkulunkulu othatha eqondile indlela engumcingo kodwa waziyo ukuthi kusho ukuthini kungaqondwa kahle na? Angiqondwa kahle wonke umuntu nonke nina abazalwane nizama ukuphila kahle nani bodadewethu aniqondwa kahle. Umakhelwane bakho bacabanga ukuthi uyisibonelo sithile sidala futhi bazama ukukuphonsela kuwe. Awuyithembeli ngani imiphakathi na? Futhi kungani ungenawo namaphathi amakhadi lapho izinto na? Futhi uyazigwema lezo zinto awuqondwa kahle. Kanjani uHagari wayengaqondwa kahle futhi wayenomntwana wakhe uIshmayeli omncane. Lokho kwakuyisithelo sesibeletho sakhe kusukela emshadweni osemthethweni kumyeni wakhe u-Abrahama. Futhi waye intombazane esiqila futhi wayenikezwe inkosazana yakhe uSara kuAbrahama kumkakhe okungukuthi isithembu sasisemthethweni ngalezo zinsuku. Futhi ngokusemthethweni wayekade eyiganile indoda ngoba wayenikezwe yena wayebeletha umntwana. Lokho nje kwakuyithemba labo. Akukho lutho wesifazane ekwenzile ngokuphumula endleleni futhi nokho engaqondwa kahle inkosazana yakhe futhi wakhishela ngaphandle hlale kuba afe indaweni nje ukuba kuyo. Futhi amanzi asetshenziswa ebhodleleni mphimbo omncane kaIshmayeli wawusuqala koma wayekhalela amanzi ngoba kubi kakhulu futhi inhliziyo kamama kuphela ngezwa lokho kukhala kwengane kwencane izindebe ezihangukile ehlane ndawana thize zomntwana wakhe kuphela futhi ewuzo umzimba wakhe omncane woma futhi uyafa. Akukho manzi amadwala nje nesihlabathi njengoba ungabuka lapha ezingodulo zasePhoenix kungekho ndawo engaqondwa kahle isikhathi esijepho. Nango lapha intombazane isiqile kokuqala nje futhi wayezame ukwenza ngendlela efanele yenzekayo futhi lapha unengane ezingalweni zakhe futhi ifa futhi wayelusizi kakhulu wayebeka ngaphansi kwesihlahla futhi wahamba cishe ibanga lokudubula umtsalo futhi waguqa phansi wakhuleka futhi lapho kwavela umthombo. Oh hey,
the well of him that liveth and sees.
Njengoba wakhe lo ophilayo futhi ongibonayo mina usamile namuhla wabekwa lapho ngenye indlela lowo mthombo usamile njengesikhumbuzo. Nginayo ifunde yanele ukulibiza kodwa ngikuzamile sikhashane nesedlule ngenkathi ngipala amanothi amancane athize futhi ngizamile ukulibiza ngikwazi ukukwenza kodwa niyazi ukuthi kuyini. Ngikubiza ngenye into enye ngathi kungcono ngingakusho lokho kuzobonisa nje kungazi kuhamba kakhulu kodwa into eyodwa engifuna ukuyisho ngiyazi lapho kukhona omunye umthombo wabekwa phansi kosuku lwePentecost. Uvuleke nje kulobu busuku njengoba wawunjalo ngesikhathi wawuvulekile emuva lapho futhi amanzi asemasha nje kuwo wonke osilisa noma owesifazane ofuna ukuthatha mgwaqo ufanele nezwi likaNkulunkulu futhi ahambe naye. Ngize kulo mthombo ngikhumbule uJesu owenza kwenzeka ukuthi mina owayesezizweni indodana yesidakwa ingeze kulo mthombo futhi ngithethelele izono zami futhi ngiphuze okokuphila kuphakade. Oh, ingabe uHagari wazise kanjani lapho ebone lowo mthombo wasindisa ukuphila kwakhe kanye nemntwana wakhe? Yena impela angawukhumbula lo mthombo wasogadule zonke izinsuku zokuphila kwakhe futhi konke kwedlule sikathini ukuthi angakukhumbula lokho. Sikaqhubeka futhi siqhubeke nabalingiswa kodwa ake sicabange lokho nje. Ungakugeji ukubona umthombo wakho manje, ungakugeji ukubona indawana yokuhlumelelisa elethe kuphila.
Jesus was sent from Herod to from Pilate to Herod.
UJesu wathunywa vele kuHerod uku esuka kuPilate eya kuHerod ukuba bhinqwe akugejayo. Yini kwakuyini indaba ngoPilate na?
And then when Pilate sent Jesus to Herod, and then how foolish Herod was.
Futhi konake ngenkathi uPilate ethumele uJesu kuHerod futhi konake uHerod wayeziwule kanjani ngenkathi wayezwile ngaye futhi wayezwile ngenkonzo yakhe futhi uPilate engumJuda noma uHerod ingikholwa ukuthi kwakunjalo. uHerod wayengumJuda futhi emi lapho phambi kwakhe.
And there he was standing in the presence of all
futhi wayekhona emubukhoneni babo bonke abaprofethi ababe profethe ngakho kusukela iteni phandle emubukhoneni futhi akazange acele ukuxolelwa kwesono sakhe. Akazake, 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 angazi noma wacabanga, wathatha umcabango wesibili walokho, ubani wayemi ngaphambili na, akazange mhlawumbe azi ukuthi obuka bani bukhona ayemi kubo. Oh, wena uthi lokho lokho kwakungukwesaba kukhulu, lokho kwakuyinto engubula kakhulu, kwakuyiyo, kwakuyinto ubula kakhulu umuntu ake ayenza. Awusicabange ngongo kuthi wayemubi kangakanani, kodwa lindani mzuzu, sinamadoda namhlanje enza into efanayo, ami ngasemthonjeni efanayo, futhi asenze iphutha elifanayo alenza. Bonke abaprofethi iminyaka eyizinkulungwane ezine akhomba kuye, kodwa ngoba akangenanga ngendlela yezivumukhalo zabo, bathi uzofika bamkhiphela ngaphandle. Lapho kunjalo impela, yebo mnumzane, basamkhipha ngaphandle. Abafuni lutho ukuhlanganisa nakho ngaphandle kokuba kuze ngokwencwadi yabo. Niyazi indlela incwadi yabo efundwayo ekufunda ngayo, niyabo, kufanele kuze ngaleyo ndlela. Oh, bonke abaprofethi kwedlule eminyakeni ezinkulungwane ezine bakhuluma ngaye, futhi lapha wema phambi kwakhe, futhi akazange asho lutho ukucela ukukolelwa. Nange ebukhweleni nokugcwaliseka kwa wonke amazwi abaprofethi bamaHeberu bemi phambi kwakhe ngqo, futhi akazange acele ukuxolelwa, wavele nje wama lapho. Wo, lokho kwaba yinto embi. Kodwa senza kufanayo namhlanje kuphela, simile ngakuye emva kweminyaka ezinkulungwane eziyisithupha, senze iphutha elikhulukazi kunoHerodi noPilato noKayifasi nabaphristi bangalelo suku, ngoba sineminye iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngaphezulu yokwengezela kokurekhodiwe. Futhi sisala kusenza lelo phutha elifanayo nje, mina nje ngicabanga ukuthi uHerodi akazange ngisho anikeze umcabango ojulile ngakho. Manje ngiyambakela nje ukuthi sicabanga ngokubalulekile kangakanani kaloku. Uzama ngokubalulekile kangakanani kunakala lizwi na. Lisho kuthini lelozi kuwe na? Uyazi yini ukuthi nguNkulunkulu esimweni sombhalo na? Kodwa sigibela ngqo phezu kwalo ngenxa yehlobo luthize lesivumo khona, futhi sithi izinsuku zezimangaliso seladlule. UDokotela Jones washo ukuthi nokuthi ngakho lokho kuyaxazulula, futhi nokho leli Bhayibheli libekiwe kuzo zonke izitelo zezincwadi, cishe impela izitende zeBhayibheli yamabandla, futhi abefundisi nokunye nokunye bemi lapho, futhi befunda ngaphezu kwakho, futhi bengakunaki ngenxa yesivumo khona, bezama ukukubeka emuva komunye unyaka. Njengoba ngiphawulile kabili noma kathathu selokhu ngibeza Phoenix, kwakishaya kanjalo amadoda angaleyo ndlela, bahlala njalo bedumisa uNkulunkulu ngalokho akwenza, futhi babheke phambili kulokho azokwenza, futhi benganaki lokho akwenzayo khona manje, bayakwenza, bayehluleka ukukubona. Manje mhlawumbe uHerodi wayengamdumisa uNkulunkulu ngalokho, wakhipha abantwana ehlane kanjalo njalo, futhi bathi ngolunye usuku uyothumela uMesiya. Udumo uNkulunkulu sizombona ngaleso sika, futhi nakhu wayekhona emi phambi kwabo, futhi abazange bamazi. Wayesezweni nezwe lenziwe nguye, futhi izwe limazanga, kodwa abaningi abamemukela kuye wabanika amandla ukuba babe ngamadodana kaNkulunkulu. Ngiyakuthanda lo, yebo mnumzane. Lapho ebukhweni bakhe ngiyacabanga akazange athathe umcabango ojulile ngakho, futhi abaningi namhlanje benza into efanayo, abakuthathi njengokubalulekile, bathathi umcabango ojulile, bacabanga ukuthi manje lapha ngiyesentweni futhi ngilunge njenje kawe. Manje awufuni nje ukuthatha leso simo sokuziphatha, ungahle ube ngolungile nje kami, futhi ungabi ngolungile nhlobo, niyabo, kodwa ufuna ukungathathi noma yimuphi umuntu abe yisibonelo sakho, ufuna kwenza uNkulunkulu abe yisibonelo sakho, uJesu Kristu, futhi ufuna ukuthatha izwi lakhe. Futhi uma ungamathi kubulani Bhayibheli lathinga le ncwadini yesambulo, lesi yesambulo esiphelele sikaJesu Kristu, noma ubani osusa izwi elilodwa eliphuma kulo, noma afake izwi elilodwa kulo, ingxenye yakhe iyokhishwa encwadini yokuphila. Ngakho leso yisambulo. UNkulunkulu endulo nangezindlela eziningi amaHeberu okuqala wakhuluma kwababa ngabaprofethi, kodwa kulolu izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu, futhi uKristu ezembulela uqobo ezenza yena aziwe, ethathe izwi lakhe futhi nje elenze likhule. Ngimile ke likilanga ngikhuluma ngiyakholwa nomfowethu Carl Williams kwakukhona isundu ngikholwa ukuthi kwakuyilo mfowethu Carl noma umuntu mumbe futhi ngathi akusise sihlahle sihlalasa na wathi yebo ngathi kuyini na umlotho wethu abamlilo lokho kuphela kuyikho uthuli lomhlaba nokuphila kuwo futhi lokho kuphila kwakuhlobo oluthize lokuphila lwenziwe isundu ngapha kumelingi kuhlobo oluhlukile sihlahla umkhiwane kuyini na umlotho wethu abamlilo vele emhlabeni nokuphila komkhiwane kuwo awu sibukeni zini na okufanayo nalezo sihlahla omlotha wento abamlilo kodwa nokuphila komuntu kuwo futhi lokho kuphila komuntu okomhlaba futhi kufanele kubuyele emhlabeni kodwa kukhona kuphila kuvele phezulu ukuthi umuntu uphila ngalokho kuphila ngokuphila kuphakade kungubula kanjani besingeke sikunakisiswe ngokweqiniso lokho bangani na Manje akusiwa amadlikozi, akusikho kugcina izivumo kholo. Kungulwazi lesipiliyoni, ngokuzalwa kuqala. Ufanele ukuzwa ukufa ngaphambi kokuba ukufakazise kuzalwa. Njengoqondisa lokho, ukuzwa ukufa. Bese ke ufakazela kuzalwa. Noma yiphi imbewu, ifanele yenze into efanayo. Futhi le mbewu inguNkulunkulu. Futhi uma ifakwe enhlizeni yakho, iveza ukuzalwa ngendodana kaNkulunkulu. Futhi leyo ndlela uJesu ayeyiyo ngenkathi wayesemhlabeni wathi ngubani ongangilahla ngesono na ngubani ongangisola njalo ngesono na isono ngokungakholwa uma ungangikholwa kholwa imisebenzi celani imibhalo kuyini icabanga ukuthi nokuphila kuphakade yiyo ifakaza ngami yiyo eshoyo ukuthi ngikubani futhi uma ngingahlangabezani nalezo sidingakalo khona lokho nje impela umbhalo kushoyo ubaba athi ngizoba yikho lapho ngifika uma ngingahlangabezani nalokho khona ke ngenze iphutha wo uma thina amaKristu uma thina abafundisi uma thina amadoda besifazane amaPentecostale futhi nathi sonke uma singeke sathatha lokho uNkulunkulu athi ibandla lakhe lifanele libe yikho uma singeke salinganisa umumo awusho khona ke singalahlwa ngesono sokungakhona sizama ukusho ukuthi izinsuku zezimangaliso seledlule futhi zonke lezi ezinye izinto lokho nokunye nokunye futhi okunye nokunye kodwa ke singasolwa ngokungakholwa ngokuba sinye kuphela isono futhi lokho ngokungakholwa ongakholwayo sevele lahliwe niyabo awufiki ngisho esisekelweni sokuqala uma ungakholwa lawo oza kuNkulunkulu umele akholwe ukuthi nguye nomvuzi walabo amafundisisayo
What if the church? That's what God wants.
Ngakho kuthiwani uma ibandla lokho uNkulunkulu akufunayo lokho uNkulunkulu azoba nakho isikhatshana sabantu abangathi yini uJesu Kristu ayethembisa na yini ayethenjiswa kulezi zinsuku zokugcina okungabonakaliswanga ngathi na Amen. Kona ke singahlala phansi simkhumbule lapho sibuthana ndawonye uma kukhona noma yini esishoda ngakho asikwenze uma kukhona noma yini eshotayo kithi asibuyele kulokho asikhumbule akudingayo hayi lokho sicabanga ukuthi besifanele sibe nakho kodwa lokho athi sifanele sibe nakho yabo sifanele sibe nakho ngaleyo ndlela indlela akusho ngayo kodwa ngazi uma nje sithi aw ngingi ngingowalokhu ngiyamakala ukuthi ukunikeza umcabango ngokujulile ukwazi ukuthi lokho akusho lutho kuNkulunkulu lokho akusho lutho uHerod umhlawumbe mhlawumbe wathi aw manje ulinde nje umzuzu lapha uyazi ukuthi ngikubani na yabo akazange acabange ngokujulile futhi sifanele sicabange ngokujulile niyazi ukuthi wenzani na ngenkathi uKristu webekwe phambi kwakhe kokuqala ukuthi bonke abaprofeti izazi futhi phansi kwedlule eminyekeni lokho kwakukhuluma ngalawo zayo futhi lapho wamangqo phambi kwakhe niyazi owakhe ingalelo thuba uNkulunkulu abeka ngalo uKristu ngaphambi kukaHerodi wacela kuphela ukubungazwa Ngiyamangala bazalwane ake sicabange ngokujulile manje thina abantu bePentecostal ngiyamangala uma simukele umoya ongcwele nje ukubungaza na kodwa kunokuningi kunalokho kuhambisana nawo kunokuphila okumelwe kuphilwe ngiyamangala uma lokho kuyisithiyo samabandla ethu namhlanje bazalwane Ngiyamangala uma kungalesizathu ukuthi sisemuva lapha ehlane sizulazula nqazonke sikhundleni sokuba phezulu lezo lesethembiso sinqoba zonke izinto na ngiyamangala uma kungekho nto esingayicabanga ngokujulile ngokwanele ngakho niyabo ufanele ucabange ngokujulile ukuba Pilato wayekwenzile lokho wayeyomkhulula uma uHerodi wayekwenzile lokho wayeyomkhulula kodwa akacabanganga ngokujulile ithuba lakhe lokuqala futhi khona-ke wenzani na wafuna amanye amacebo okuphamba wo bona yilokho kuyikho namhlanje bafuna kwenza ubukhristu icebo lokuphamba uhlobo oluthize olungumkhutshane omncane onalo esandleni sakho futhi lalelani bantu bepentekostali yimali yabaqothe ngokujulile kulezi zinto uma ukhuluma ngezilimi futhi unikeze incazelo uqiniseke ukuthi leyo yincazo niyabo ungabi nawo umkhutshana kungani ufuna umkhutshana lapho unkulunkulu enento yangempela yakho na niyabo kungani wemukele isibambiso lapho izipakapaka zigcwele okwangokoqobo niyabo niyabo sifanele sibe qotho ungazami ukuba nohlobo nje lokunganaki futhi kwedlule asifanele sikwenze lokho asifanele sifune amacebo okuphamba sifanele sicele inkonzo amen kosi uma ngifanele ngibe umade ngeze ngibe umade omuhle kunabo bonke wakababa nabo noma yini ngifanele ngibe yiyo mangibe yikho hayi ngenze noma ngingeke ngibe uBilly Graham noma u-Oran Roberts ngani ngeke ngibe nguye nhlobo niyabo ngani kumcabango nje kakhulu njengokaBilly Graham no-Oran Roberts uma uma ungumada uma ungokankulunkulu unkulunkulu udinga umada ufune umada omuhle yiloko kuphela niyabo akunendaba kodwa siyahambisana sicabangela ukuthi sifanele sibe yilokhu noma lokho ungakwenzi lokho vele ukucela inkonzo nje noma ngabe kuyini niyabo noma ngabe kuyini vumela unkulunkulu akhethe inkonzo yakho niyabo futhi khona-ke uma ikunika inkonzo khumbula ukuthi ngujesu okuholele lapha wazalela le nhloso yiba yingceku yenhle kuye noma ngabe kukuphi yebo ujesu wathi ningibizelani ngenkosi futhi ningezi izinto enginitshele ukuba nizenze na sifanele sitatishe umbhalo sifanele sithole ukuthi luyini uhlelo lukankulunkulu nepulani wathi ningibiza ngenkosi wathi kodwa kungani ningibiza ngenkosi lapho ningazenzi izinto lezo enginiyale ukuba nizenze na yabo yebo nkosi ngubunikazi umqashisi ungumnikazi wewezwe futhi abantu namuhla bazomamukela ngejabulo ujesu ngokuba umsindisi abafuni ukuya esokweni bazomamukela njengomsindisi kodwa uma kufika enkosini oqabo he-e yabo Nkosi ngokuthi wena ube impahla yakhe uma efuna umate waphansi ukwenza umate waphansi futhi uyajabula nje umate waphansi njengoba ubungaba yinkanyezi yokuza niyabo 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 ufuna sifuna asifuni ukuba naye eyinkosi sifuna umsindisi kodwa siyifuni inkosi khona-ke uyafika inkosi futhi ukhuluma nawe mayelana nezinto ezithize zezwi awu manje mina angazi kalokho manje niyabo awu nje angikwazi nje ukuzicabanga ngenza lokho ninamanelikazi lapha uthi ngizokhathala emva kwesikhashana qaba ngeke ngizoba njengomfo washo ngesinye isikhathi wahamba ukuyoshumayela emvuselelweni wathi washumayela ngokuphenduka ubusuku besithathu ukuphenduka ubusuku besine ukuphenduka washumayela iviki eligcwele kokuphenduka futhi belusebandla nabanye babo babuyela emuva futhi bamtshela bathi mfowethu siyayincoma ngempela intshumayelo yakho kodwa unayo enye na wathi oh yebo mnumzane wathi nginayo enye kodwa mabaphenduke bonke khona-ke ngizoshumayela ngenye into ngakho yebo mnumzane ngokuthi bandle liqale ngo-ABC bandle khona-ke sizoya kongwaqa ngaleyo nkathi kanjani kanjani kuba ngabaprofethi nokuthola izipho nokunye nokunye kanjalo kodwa siqale sifunde lesi sinyathelo sokuqala kuqala funde kuhamba ngaphambi kokuba ugijima yazi ngakho futhi uma ukhandlekile inceku eyamukela izivakashi uzokwenza njani na kulungile kodwa sizifune kukhumbule inkosi yethu yilokho ozofanele kukhumbule ukuthi nguyena omkhonzayo awuzithoni lezi ziphiwo nje ukuba ube nenja bulo ngazo kunjalo empeleni baningi abakhuluma ngeziphiwo ukuthi ngiqinisekile kusukela endleleni abenza ngayo abazi ukuthi kuyini niyabo niyabo iziphiwo zikankulunkulu nezinto akuzona izinto okudlalwa ngazo nje iziphiwo zikankulunkulu zinomusa futhi ziyakhandlana ziyakhathaza ngenzanga uje ebukhoneni bukankulunkulu akusikho kumemeza ubukhona lokho nje yizibusiso zikankulunkulu azithululela phezu kwakho niyabo kodwa ubukhona bukankulunkulu buyinto ekhathazayo angifuni nikhohlwe ukuthola leyo tape uma ningakwazi banumzane sikhathisini na futhi khumbulani lokho uJakob ngenkathi wayelele emkameleni idwala ngobunye ubusuku futhi inkosi yabonakala kuye ngombono futhi wabona izingelosi zehle futhi zenyuka lapho evuka wathi lele yindawo esabekayo ayikho enye ngaphandle kwendlu kaNkulunkulu indawo esabekayo ngenkathi u-Isaya umprofethi wayeprofethile iminyaka eminingi ngaphansi kuka-Uziya futhi lapho u-Uziya esesusiwe kuye ngoba wazama ukuzithathela ingxenye yomphristu futhi washaywa ngochoko futhi wafa futhi u-Isaya mhlawumbe wayeneminyaka engamashumi amane ubudala amashumi amahlanu futhi wayekade ngumprofethi kusukele sengane ngoba abaprofethi bayazalwa iziphiwo zabo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka futhi nakho lapho ayekhona umprofethi wenkosi ezansi phakathi lapho ekhuleka ngolunye usuku futhi evume izono zakhe ezansi i-altar futhi khonamanjalo wangena ebukhoneni bukankulunkulu futhi wabona unkulunkulu ehlezi ezulwini nesitimela sakhe wabona amaserafi nobuso bawo ubungcwele busithwe ngamaphiko nezinyawo zawo zimbozwe ngamaphiko futhi endiza ngamaphiko ememeze ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu umnini amandla wonke ya futhi Isaya wakhumbula ngaleso sikhathi ukuthi uhambo lwakhe luncane lwalungile ukhulu kakhulu wayekhalela yini na wayazi isiphiwo sakhe sakhe wayengenzanga kahle ngazo wayekudele wathi inkosi ngingumuntu ozindebe ezingcolile futhi ngihlala phakathi kwabantu abanezindebe ezingcolile futhi khona-ke ingelosi niyabo kuyinto esabekayo wathi maye kimi akusiyo into yesibusiso nokumemeza nokudazeluka lokho kulungile manje ukhumbulani angikulahli lokho kodwa ngiyitshele lokho akusikho engikhuluma ngakho ngamandla nobukhona bukankulunkulu okuletha ukwesaba okungcwele kunjalo kuza ukuba ukhubazekile ebukhoneni bakhe uyokumbula njalo uyakukhumbula futhi Isaya wakhumbula inqobo uma wayesaphile nje ngiyacabangela lapho amasaha lalisika linqamula emzimbeni wakhe wayesazikhumbule lezo zingelosi zimemeza ingcwele ingcwele inkosi uNkulunkulu ngokuqinisekile uJakobe emahoreni akhe okugcina wayengazikhumbule lezo zingelosi zenyuka futhi zehla futhi kwakuyinto esabekayo kakhulu kuye akusikho lokho abantu abacabanga ukuthi kuyikho into ehlukile esidinga ukukwenza ukuze singene emkhoneni bakhe kumbula ukuthi wasiletha lapha hayi ukuzodlala kodwa kwenkonzo wasingenisa lapha kuba sisimsebenzele wayenelithize ukuyikhumbula kuthiwani ngoJuda Iskariyoti na unokuthize ukuba akukhumbule futhi uJuda unento ethize ayikhumbulayo kulobu busuku ngokuqinisekile unakho futhi uzohlala njalo ukukhumbule ngokuqinisekile kukani na wathengisa ngenkonzo uJesu ukuzizuzela siqu sakhe ngiyamangala kulobu busuku uma kungekho abaningi abenza leyo nto efanayo namhlanje uthengisa ngobuzibulo bakho okokuzizuzela siqu sakho lapho obufanele ube semlilweni ngenxa kaKristu lapho obufanele umenzele ukuthize umsebenzele noma ukuthize uyahamba ujoyile ndawo ndawo lapho ongaphile khona noma ngayiphi indlela oyifunayo futhi ube usalokhu uzisho ukuthi ngumKristu yilokho izwe likubhekile kulobu busuku izwe ngithe hhayi okholwayo okholwayo ufune yonke indlela eqondile angahamba ngayo ukuze alunge kodwa ongakholwayo ufune ndawana thize lapho angahamba khona futhi nje agcine ukuvuma kwakhe komkristu bese kuthi-ke aphile nje noma ngayiphi indlela ayifunayo yilokho lesi sizwe sikufunele umongameli futhi yilokho abanakho khona impela yilokho yilokho ibandla likufunayo yilokho abanakho yebo mnumzane yilokho okutholayo kodwa ikhona lifuna ukuthola yonke into isusiwe nya ufuna ukubeka eceleni sonke isono lokusindayo okuthandela kakhulu kakhulu kuye ukuze agijime ngokubekezela ohambweni olubekwa phambi kwakhe ebheke kumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu uJesu Kristu yebo ukukhumbula yena njengoba sibeka eceleni konke okusindayo abesifazane bavumele izinwele zabo zikhule amadoda ayeka ukuba nguRicky futhi angene ebandleni futhi enze lokho okulungile nalo lonke lolu hlobo lwento futhi abelusi namadikoni emabhotini abo begane kathi ngesikhathi noma kanene zonke lezi zinto bexoxisa ngoba bakhokha kanzima epolitilini nakho konke bedingeka badele izinhlangano ezithize ngoba zikutshela ukuthi lokhu yikho futhi iBhayibheli lisho ukuthi izokwehlukile bekeceleni sonke isizinto kumbulo uJesu uba ngongathandwa kakhulu uRabo omncane wayengomunye wamadoda amakhulu ezweni ngosuku ngenkathi wayephulukisa abagulayo futhi yenza yonke into kahle yenza abantu baphulukiswe futhi enikeza ukubona ezimpukutheni ekhombisa abantu futhi ebonakelisa uNkulunkulu ngabo ngomcabango wengqondo yabo qobo wayengakhuluma kubo wayengurabo omkhulu kodwa kelikilanga wahlala phansi futhi waqala ukubatshela iqiniso levangeli akabanga othenda ngabantu kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka qabo kazange into yokuqala niyazi futhi lonke iqembu lahamba futhi khona-ke abangamashumi ayisikhombisa bathi lokhu kulikhulu bani ongakuqonde na futhi basuke bahamba khona-ke wama futhi wabuza abafundi nani nifuna kuhamba na bathi siyakuyaphi inkosi na wena wega sithengisile sikulungele kungakhathaleki ukuthi kuyini sikulungele ukuhamba masikhumbule yena kanjani kubulani wayeyisibonelo sethu wenze konke walahla wonke umfarisi walahla yonke into yeze wadobule yizwe kungenabala kuye wayeyiwundu elihlolwe nguNkulunkulu wathi lo uyindodana yami ethandekayo ngithokozile ngayo wayephile empilo njalo futhi konake wathatha sonke isono sezwe isono sami nesono sakho futhi wasibeka phezu kwakhe futhi khona-ke ngisho izithukuthuku ziphuma eshiyeni lakhe elingcwele njengamaconzi egazi ekhafula lapho hhayi ngoba ukuthi wayenecala kodwa kwakuyicala lami ukwenza lokho necala lakho futhi uma engenzele wena nami lokho sikhamba kanjani ngaphansi kwezifundiso zezithize nompeto wezwe nezinto zalolu suku lesibotini na sifanele sikhumbule inkosi yethu sikhumbule lokho eyakukhokhayo ngale nhlawulo yensindiso ngalokothi ube namahloni ngakho yiba ngolungele unikeze noma yimuphi umuntu ukuzibophezela ngenxa yethemba elihlezi ngaphakathi kuwe sifanele sikwenze lokho bazalwane sifinyelele emahoreni yokugcina manje ilanga liyashona impucuko ivele empumalanga manje isisogwini lasentshonalanga ingeke saqhubekela phambili isithiyo silapho futhi sonke sona sezwe sinqwabelana phezulu futhi sigingqikela yenhla emagagasini okudumala asehollywood unqubuzeke kwathi nguwe emuva ebandleni futhi isikhathi esinjepho kuyiso sifanele sikukhumbule lokho bazalwane ukukhumbula inkosi yethu ubeyokwenzani ukuba ubemi lapha namhlanje na ubeyobambelela kulelozwi phakathi kwaso sonke isilingo ubeyomela lelozwi wakwenza wayeyisibonelo sakho lapho usathane eza kuye futhi wathi phendula lawa matshe abeyisinkwa wathi kulotshiwe yabo njalonjalo ngezwi likababa sifanele sikhumbule futhi senze into efanayo wayeyisibonelo sethu yabo mnumzane labo babhizi bangalolo suku bayoba nokuningi kukukhumbula futhi bayakukhumbula kulobu busuku ezweni labalahlekile wena uthi futhi Branham ubungababiza labo baphristi baphristi abangcwele ukuthi babe ngamadoda amesabayo uNkulunkulu manje lendani umzuzu bazenza abamesabayo uNkulunkulu babe nobungcwele bamanga ubumnene bamanga obabungesibo ngempela bukaNkulunkulu uJesu wabatshela ngokucacile ukuthi ningaba kayihlo devil futhi imisebenzi yakhe nizoyenza futhi wabatshela ukuthi babe yini futhi banokuningi ukuba bakukhumbule futhi ngoba lapho bebone lokho kubonakaliswa kwangokoqobo kukamesiya ifakazisa ukuthi wayengumesiya bakwala ngamabomu futhi bathi kwakungumoya omubi wenza lokho bathi kwakungubhelizabhule futhi ujesu wamemezela ukuthi lokho kwakuyinhlamba oyokhuluma izwi ngokumelane nomoya ongcwela kasoza thethelelo banokuningi ukuba bakukhumbule asingayithathi indawo yabo bazalwane makuthi isabelo sethu singabi njengesabo kodwa kuba bengifanele mangibe njengonathaneyeli ngithi wena indodana kaNkulunkulu uyinkosi ka-Israyeli mangime njengomunye walabo mangime makuthi nina besifazane nime njengosifazane emthonjeni ukuthi umi kanjani kulobu busuku kunokuningi ukuba kukhumbule njengoba sikhulume ngakho wathola umthombo futhi manje labo baphristi bayoba bakwenzelani na ngenxa yomhawu oluhlaza cwe ileyo ndlela kuphela babenentshisekelo ngesivumo kholo sabo babenjalo babenentshisekelo ngamasiko abo amalunga abo ayemise isiko liliphambene nezwi futhi babenentshisekelo lelo siko Bazalwane makuthi nina nami singaphenduli ngalokho intshisekelo yanoma yiliphi isiko azikumbule uJesu ukuthi waye yini hlalani nalokho akushoyo ngomhawu nje oluhlaza cwe benza lezi zinto oh yinto njepho yebunumzane ba into lecebile nokuningi kumele kukhumbule futhi yanikwe ithuba lokwemukela uJesu Kristu kodwa yayithanda izindumiso zabantu kakhulu kunezindumiso zikaNkulunkulu. Futhi kumbulani iBhayibheli liyasho ngokucacile ukuthi yakhumbule emva kokuba isifile futhi sisesihogweni futhi umlayezo ubuyele kuyo. Khumbule ngesikhathi sakho sokuphila waba nalo ithuba. Futhi Phoenix unalo ithuba, yizwe linalo ithuba. Ungalivumeli linqamule indlela yakho futhi wehluleke kulibona njengoba kwenza uHerodi nabaningi babo. Manje bakhobisa ukuthi labo baphristi empeleni babazi ukuthi wayengubani. Ngoba uNikodemu wakuzwakalisa lapho efika. Wayengomunye wezinduna zabaFarisi wathi Rabi siyazi ukuthi ngumfundisi ovele kuNkulunkulu ngoba akekho umuntu ongenza lezo zinto uma uNkulunkulu ubengenaye. Yabo babekwazi kodwa yabo babedingeka babukhumbule lokho. Babazi kangcono kodwa abakwenzanga. Vumela isivumo khona sakho sikucindezele phansi kusukela empaphathizweni kamoya ngcwele ngoba bakutshela ukuthi ayikho into enjalo. Lapho ezinyangeni zibawo lezidlule ngangiphumile ngisesibhedlela ukukhulekela sifazane edolobheni lakithi e-Indiana futhi kwakukhona inenekazi lincane lilele lapho lifuna ukuthola ukulungisana noNkulunkulu lalikade lalingumhlubuki lake lafika ebandleni lami labuyela muva laphuma futhi kusobala amademoni ayisikhombisa angena emabi kakhulu kunoma ayenjalo futhi lalilele lapho isibhedlela lifa lathi futhi pranema ngifuna ukufa kanje futhi ngathi kulungile tete wethu awuthi ngeke uma usenawo sesifisa enhliziyweni yako ukukhonza uNkulunkulu akagaza kushiyo wamshiya kodwa akagaza kushiye manje ungakwazi uma ungakwazi lathi ngiki yafuna futhi Branham ngathi kulungile sizokhuleka wakukhona elinye inenekazi lilele lapho nezindebe zalo zihlile lakibuka nge njengokungathi lalingagijima kimi futhi lona nendodana yalo lalilele empeteni liye kuhlinzweni ngosuku lokuthanga futhi ngalibona lihamba libuka indodana yalo lingibuka futhi ngathi ungaphatheka kabi uma singaba lezi lomkhuleko na lathi thatha lelo khethini ngathi awu mina ngabe uyikhona na lathi ngithe thatha lelo khethini ngathi ngikucelile nje lathi ngizokubika ukuba uqonde singamamethodist ngathi awu lokho kuya kuzwakalisa impela niyabo. Yabo wakuyini na lalingafuni ukubona omunye umuntu lowo ozihliphekelayo sifazane ohlubukile buyele kuNkulunkulu manje laligade limethodist wakungokwehlukile niyabo alimkhumbulako uJesu lapho niyabo lavele lakhumbula isivumo kholo sami. Kumbula nje kulungile oh into esabeke kanje kuyoba yiyo ngalolo suku lokwahlulelwa. Mabigina mbale dlule ngangigibele izitepisi ezizihambelayo nozivile ngangenyukela ukuyohlolwa ukuhlolwa kumzimba kudokotela umntwana wami ukuthola imvume ukuze kuthi uma ngifuna ukuya phesheya kwezilandle nomfowethu uRowe nabo ngokushesha futhi ngakho ngicabanga ukuthi ngizothatha umzimba wami ngesikhathi ngiselethuba futhi ngenyuka lapho kwakukhona abanye abantu ababenathi benyuka kwiphansi lendlu sinyukela phezulu sishiya izitezi eziyisishiyagalombili elozivile futhi sakweni futhi ngakho isakhiwo iHeyben futhi lapho sengiphezulu cishe ngokuphakama njengoba sikakuthola ukuma lezi omunye walabafo wayephuza kancinyana yacabanga waqalaza wathi awu bafana ngikagele lokhu ngokuphakeme kakhulu singake sizise sikuthole wathi ungcole sihambe ngizange ngisho lutho wayengazi ukuthi ngangingumshumayeli ngakho ngalindela nje ukuhamba ngathi umzuzu nje lokho kuPawulo okwenzile ngathi uma sethembele ufakelelekeni kwethu uqobo lokhu kuphakeme njengoba singake size sikuthole kodwa ngathi uma sizothembele kuJesu kumbula yena amen singenyukela phezulu lapho sidlula njengoba abaculi bakamfowethu kaplo basho ngobunye busuku uJupiter Venus Neptune Mars Milky White Way futhi kuqhubeke awoku mehluko ngaphesheya kwazo zonke izimo zokuhamba kwelanga emazulwini ezulu ngiyajabula ngalokho. Kubulani nje ukuthi waqhubeka phambili futhi ngaphezu kwezinto ezinjalo yebo uma sithembele kufanelekeni kwethu ngokuqinisekile silahlekile kodwa uma sithembele kufanelekeni kwakhe sisindisiwe. Oh, singakhumbula uJesu emzini wakhe ukuthi wasiphakamisela phezulu futhi wakwethembisa ukuthi ngisho namanje, khona manje, asithike kile ukuba siboshele emhlabeni nebo, asiboshele emhlabeni manje, siboshele ezulwini. Sasivela sefile ukuphila kwethu kufihliwe kuye ngoKristu futhi sivusiwe kanye naye. Hayi asifile naye, sivusiwe kanye naye futhi sihleze ezindaweni zasezulwini. Ukubula yena ukuhlala ezindaweni zasezulwini nini futhi pranem na khona manje. Yebo, asiyi kuvuswa kanye naye, sasivele sivusiwe kanye naye.
This is the first fruits of our resurrection.
Ngibheka phansi kwashini yami futhi ngibone ukuthi bekungesilo lesikhombisa ngqo. Ngakho ngicabangile ngenza kahle impela. Kade ngikuphi na? Ngabe kade ngilahlekile sonke lesi sikhathi na? Ngazile ngizizwe ngikahle ngokumangalisayo kodwa bengingazi ngizizwele ngikahle kangako futhi ngizo bengilokhu ngibuka kulelo kwashi likhulu futhi ngicabange ukuthi kukhona kungalungile ndawana thize.
That's what's going
to happen. Ah, bangani. Isikhathi sizoma futhi sizothatha ukugibela kwethu isiphakaphaka singene ephaketheni. Lapho kungasekho khona isikhathi. Ngeke umangalise lokho na? Kodwa ngenkathi sisahlezi lapha manje, lapho isikhathi singasho lutho kithi, sesivele siphakanyiselwe ezindaweni zasezulwini. Yini singayikhumbula na? Singakhumbula zonke isithembiso asenzela zona. Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kimi, ningacela nikufunayo. Kunjalo na? Ngiyamkhumbula uJohane Ngcwele wesihlanu amashumi amabili nane. Ozo amazwi ami futhi akholwe. Hayi ukuzenzisa manje kodwa akholwe nguye ngithumile uno. Leyo yinkathi yamanje ukuphila kungule phakade. Futhi akayi kungena kwelahlweni kokwahlulelwa kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Futhi siyaphila khona manje kuKristu Jesu sihlezi kweyasezulwini. Yilokho akothembisa singakhumbula. Singakhumbula ukuthi washo kanjani wazazisa njengomesiya phakathi kwabantu. Amakholwa akubona futhi siyakubula ukuthi uJohane Ngcwele ishumi nane ishumi nambili ukuthi wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo iyakuyenza. Futhi singakhumbula ukuthi wakwethembisa lokho. Singakhumbula ukuthi wethembisa ezinsukwini zokugcina ukuthi uMoya Ongcwele uyobonakaliswa enyameni yomuntu njengoba impela nje akwenza sotoba ngaphambi kokuba lishiswe. Siyakhumbula ukuthi uJesu wenza leso sithembiso. Ngiyakukhumbula washo njalo uJesu washo njalo. Ngiyakukholwa nje kakhulu ukuba bengihlezi khona lapho futhi wangitshela ngakho ngoba kukhona lapha futhi yilo ndlela engilikholwa ngayo lelozwi. Ngiyakhumbula washo njalo. Yilokho kuphela imisebenzi engiyenzayo mina nayo iyakuyenza. Ngiyakhumbula ngangifunda embhalweni ngobunye ubusuku lapho uJesu athi lapho nginezinto eziningi ukuba ngizembule kini ngeke nginitshele manje kodwa nina ngeke ngikwenze manje kodwa nxa uMoya Ongcwele efika yabo uyoletha izinto emuva enkumbulweni yenu futhi khona-ke uyonikhombisa izinto ezizayo. Ngiyakhumbula ukuthi uMoya Ongcwele wakhuluma futhi wathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili lihlaba kuze kwehlukaniswe umkantsha ethanjeni futhi lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Ngiyakhumbula ukuthi uJesu wadabula isixuku ngolusuku futhi wesifazane omncane wathinta ingubo yakhe futhi waphuma lapho futhi wahlala phansi futhi phandle lapho wasukuma noma ngabe wayekuphi futhi uJesu waphenduka futhi wathi ubani okuyithintile na. Lapho uPetro wacabanga ukuthi wayephazamiseke emqondweni wakhe wathi awu wamkhuza futhi wathi awu wonke umuntu uyakuthinta wathi kodwa ngiyabona ngithole ubuthakathaka amandla aphumile. Waqalaza wathola isifazane omncane wamtshela udaba lwegazi lakhe. Ukukhona kwakhe kwakumsindisile. Ngiyakhumbula ukuthi iBhayibheli liyafundisa kumaHebheru ukuthi manje ungumpriesti omkhulu. Oh, ongathintwe ngokuzelala nobuthakathaka bethu kunjalo. ngikumbule pepe lilacho kuma eperu eshimlentathu sishiya kalombile ngikumbule uJesu weza kuma eperu eshimlentathu sishiya kalombile wathi uJesu Kristu nguyezu lalamuhla naphakade wo singamkhumbula kanjani yabo umzane wo kanjani thina
yet a little while and the world sees me no more
kusey isikashana nezo lingabeli sangibone nokho niya kungibone mina ibandla ikholwa ngokuba ngiyakuba nani ngisho ngini kuze kube sekupheleni kezwe unjani ngisoze kalishiya wo akusiyo nje into eyenzeka namhlanje futhi ihambe kusasa iphakade ngisoze kanishiya ngisoze kanilatha oh hey lokho bekungasenza sityazuluke simemeze kakhulu sikhala sifuna ukunakisisa lokhu ngokujilile kumbula uJesu hayi njengendlela emahlaphahlapha kuphela wethembisa lokhu futhi uma lokho kungalungile khona ke iphephela lilungile futhi khona ke sihlelele ini lapha na yini ngisho esiyiphilelayo na Yineza maya na yani mizama yako na yine chulekelayo na uma kunayi yini noma yikuphi kulunga konke kuphakathi kokuthi konke kulungile noma kuko kwako kulungile kumbula kwakungesuwe noma mina noma melusi wakho owenza isithembiso kwakunguJesu wenza lezi zithembiso ngiyakhumbula kwakusho ngiyakhumbula wathi hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo kude kangakanani na ezweni lonke yebo okubili kokuthathu kwalo akwazi lutho ngoKristu kwamanje ezweni lonke kukho konke okudaliweyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngiyakhumbula wakusho lokho uma ngingakukhumbula lokho ngingayemukela kanjani into ethize khona ke eshoyo ukuthi lelo suku seledlule na ngiyakhumbula wathi ezweni lonke konke okudaliweyo Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngizifaka kanjani nentabo labantu baphika lelozi lapho uNkulunkulu wayebheka phezu kwezwi lakhe ukuliqinisekisa na? Ngingazihuka kanjani mina uqobo nabangakholwayo na?
Oh God, let me remember Jesus. Let me remember the stand that he took.
Oh, uNkulunkulu, mangikhumbule uJesu, mangikhumbule ukuma akuthatha, mangikhumbule ukuthi ungumsindisi wami, mangikhumbule ukuthi ngifile, angisekho, sengife iminyaka engamashumi amathathu nantathu, lona nguKristu ophila ngaphakathi kwami. Futhi uma ngibuka ngaphandle futhi ngimbone enza izinto ngokungavamile ngokungabonakali khona ke ngiyazi ukuthi angikaze ngife uWilliam Branham usaphila wena usaphila ngoba nje uma ungalaleli imiyalo yakhe khona ke wena usaphila kodwa uma lalela umyalo wakhe uma ningithanda gcinani ukusho kwami
how wonderful to think that
Kumangalisa kanjani ukucabanga ukuthi wethembisa lokho noko kuseyisikashana nezo lingabele sangibona izwe ngeke lisangibona kepha niya kungibona nina
Wherever 2 or 3 are
Oh lapho kuhlangana ababili noma bathathu ngiyakuba phakathi kwabo ngiyakukhumbula lokho uyakukhumbula lokho mfowethu na futhi imisebenzi ngiyenzayo bayo yenza futhi loboluni lwemisebenzi ayiyenzayo na nakho lapho khona niyabo Oh awu sizathi manje futhi praneme lokho ngokungokolunye suku akusiko lokho ngiyakhumbula yilokho kushoyo ngikubula ukuthi wena wathini konke sekuhambile niyabo kodwa ngiyakhumbula lokho akushoyo niyabo lozo ngilandela uzozidela yena uqobo atele imicabango yakhe uqobo atele ukucabanga kwakhe uqobo ungahle udele ubaba wakho mama wakho umkakho abantwana bakho kodwa kukhona into ethize ngokoqobo ngempela ukuthi angeke wakudela lokho uyakugcina futhi ulapha manje sikumbule nje zonke isithembiso azenzile njengoba sikhothamisa amakhanda ethu
Our heavenly Father
Baba wethu sezulwini beziziningi zicela emizuzwini imbalo nje edlule izandla eziphakanyisiwe zivela kuye yonke indlu
Father thou art the living God And I pray thee Lord Jesus to bless these people.
Kodwa baba wena uNkulunkulu ophilayo futhi ngiyakhuleka kuwe Nkosi Jesu ukuba ubusise laba bantu ngathi umoya wakho ngcwele ungahlala phezu kwabo baphe ukuphila phakade baphe lokho abakudingayo basikhumbule ukuthi wenze isithembiso nguwe wedwa obophezeleke ngalesi sithembiso. Masikhumbule kungakhathaleki ukuthi noma ubani omunye uthini, nguwe, nguwe esikubhekile ukugcwalisa isithembiso sakho. Nguwe washo ukuthi okholwa yimi nakuba wayefile nokho uyakuphila, ophilayo futhi akholwe yimi akasoze afa. Ngiyakhumbula wakusho lokho Nkosi. Futhi kona ke wathi labo abakholwa nguwe, manje wena wathi uma sikholwa sinokuphila kuphakade. Futhi wena wathi labo abakholelwa kuwe misebenzi owayenzayo nabo bayayenza futhi. Manje Baba, siyazi ukuthi wena uNkulunkulu, futhi siyazi ukuthi akekho omunye ngaphandle kwakho, futhi siyakukholwa, futhi sithemba wena manje egameni likaJesu Kristu. Manje namakhanda yethu esakhotheme. Bangaki kulendlu owaziyo ukuthi awuyikhumbuli Inkosi yakho ngendlela ofanele uyikhumbule ngayo na? Futhi kupheleni kwalona mncane mlezo onqanyuliwe, uyavuma ukuphakamisa izandla zakho futhi uthi Nkulunkulu, zenze wena uqobo uphatheke ngempela kakhulu kimi, ngize ngikukhumbule phezu kokwami. Imiyalo yakho iyoba phezu kwensika yombhede wami na. Ngibeka Inkosi njalo phambi kwami njengokusho kukaDavid.
Lord, give me more of you that I can remember.
Nkosi, ngipha kuningi kwakho ukuze ngikukhumbule. Phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu, lokho cishe ukuvumelana konke ndawo zonke. Nkosi Jesu, yiba nomusa kimi. Manje ngabe bakhona labo lapho kulobo usuku abangakaze bamvume njengenkosi yabo na? Futhi manje ungahle ume phambi kwakhe, futhi sikutshelile emizuzwini nje embalwa edlule ukuthi wakwethembisa ukuthi lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngiyakuba phakathi kwabo. Manje wakwethembisa lokho, khona-ke uzofanele abe lapha. Futhi awukaze umemukele njengenkosi yakho na? Ungayenza yini leyo nto engubutetengu Herode yenzayo na? Ungakunikeza lokho kuzibopheze la uPilato yakwenza ukumsusa nyise komunye umuntu ethize na? Mama wami wayengumKristu, ubaba hayi wami unenkolo yanele yethu sonke. Ungakwenza lokho na? Ngami ungowesifazane okholwayo. Uthi wani ngawe na? Ungaziphakamisa izandla zakho futhi uthi Nkulunkulu, ngikhumbule ngisoni futhi ngivuna ukulungisana nawe. Ngizophakamisa isandla sami. Zingaki izandla phakathi lapha ezinga leyo ndlela na? Ngabe kukho niqonde ukuthi akukho soni endlini na? Nkulunkulu akubusise nenekazi, Nkulunkulu akubusise nenekazi lapha nakho lapho okhona. Ngicabange ukuthi bekukhona ukuthize okudonsa ngokungalungile lapha. Ngiyaqonda ukuthi Jesu uthe belapha futhi uyayazi imicabango yakho, uyabo enhlizweni yakho. Siyakubonga ngobuqotho bakho ngempela. Baningi abafanele baphakamise isandla sabo, kodwa ungaziphakamise anda sakho khona ngena uthi voice prenem ngidlala nje ingxenye yomzizisi ngiyesetweni, kodwa uma kuza ngempela kuzaleni ngokusha ngijoyina isonto, ngimazi ngempela uKristu, ngisalithande yize njengoba ngangihlale ngikwenza. Mina nje wonke ngiyakuthanda ukuhamba ngilalele umlayezo noma into ethize, kodwa uma sekuza ngempela kuthatha isikhathi nokuthanda ukuphuma futhi ngichithe amahora emkhulekeni naye futhi ngixoxe naye ngimkhumbula, angikwenzi lokho. Nginaso ngisho isifiso kukwenza, koneke ngiyazi futhi Brenham angeke ngibe ngulungile futhi ngibe nalolo hlobo lomuzwa. Ngakho ngiphakamisela isandla sami kuNkulunkulu, ngihawukele.
Raise your hand. Be honest with it. That's right. God bless you. That's right. Yeah, Lord bless you.
Phakamisa isandla sakho, yiba qotho ngakho kunjalo. uNkulunkulu akubusise kunjalo. Yebo mnumzane, iNkosi ikubusise. Amen. Ngilinde nje ngibone uma umoya ongcwele uzokwembula ukuthize. Nkulunkulu akubusise mnumzane, Nkulunkulu akubusise impela. Ngifuna yena nje ahlole inhliziyo yakho, yilokho akuzele lapha. Kulungile, Nkulunkulu akubusise nenikazi lincane, lokho kuhle kakhulu. Njengoba nje ucabanga ngakho, uthathe ngokujulile manje.
Oh brother Bram, I got to hurry home.
Oh futhi Brenham, ngifanele ngiphuthume ekhaya. Lalela, uzophuthuma uphume kulokhu kuphila ngelikilanga. Futhi niyabo, cabanga ngakho manje, leli yihora, lesi yisikhathi. Uthi awu, ngiyakutshela umalusi wethu, uyindoda ekhaliphile efunde kakhulu, ngingaqoka kukuzo kuvela. Akwenzi mehluko ukuthi ubani olethe umlayezo, akusiso isithunywa, ngomlayezo ozwayo. Nebo, ukukhathaleki ukuthi hlobo luni lo muntu ongangena emnyango lapho, futhi akunike umlayezo ukuthi wena wadla ifa isigidi samadola, ubungamukela imali, yemukela ukuxolela kwakho. Ngabakhanda yenu ekhotheme manje namayefevaliwe ngizolibuza ukuthi ize ngobuqotho ngempela futhi ngifuna ningitshele iqiniso. Besifazane ninayini nezinele ezifushane bangaki abezwayo ngempela ukuthi nifanele nibe nezinele ezinde na phakamise isandla sakho ukuthi uNkulunkulu abusise lokho kuhle. Ngiyazi ukwenzile ngikukhona amathemba akho kodwa uma ushazwe kakhulu ukuthi ngeke wakwenza uzizwa ngisho lahliwe niyabo khona ke kukhona into ethize eyenzeka kuwe ngoba izwi lathi ufanele. Bangaki nina esifazane abagqoka izikhindi nalezo zingubo zokugqoka noma ababhema usikilidi nani madoda futhi owaziyo ukuthi nenze iphutha na futhi uthi angifuni ukwenza lokho futhi Branham ngiyamthanda ngempela uNkulunkulu kodwa lokho leyo nto ibambelele nje kimi futhi ngiyazi ukuthi yinto yimbi ngizophakamisa isandla sami ekuphakamiseni isandla sami ngicela uNkulunkulu akususe kimi. Phakamisa isandla sakho thembeka uNkulunkulu abusise kunjalo yebo kunjalo lobo ngobuqotho lokho ngokuthembeka uNkulunkulu uzosinika umhlangano wokuphulukisa emzuzwini ngalobo buqotho singakukhohle lokho yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Baba osezulwini uzibonile izandla uyazazi izimo zabantu uyazi ukuthi yini konke kusezinhliziyweni zabo Nkosi ngiyakhuleka ukuthi unikeze intethelelo kubo bonke ngobunye wabo. Futhi manje banikeze isifiso senhliziyo yabo susa izinsizi zabo kwenze lokho Nkosi kungukuthi banesidingo sokwazi ngiyakhuleka ukuthi uzobapha khona ngegama lendodana yakho ethandekayo inkosi yethu uJesu sikucela ngenkazimulo kaNkulunkulu. Ngibanikele kuwe baba uNkulunkulu ukuthi uzokwenza umsebenzi wakho kubo ngegama lika Jesu Christu amen. Manje nje ukuba phakamise ikhanda lakho bangaki abezwe behloko omningi ngakho vele nje uphakamise isandla sakho ukuthi ngizwe behloko omningi manje bangaki owaziyo ukuthi wakwethembisa ukuthi uyinkosi ephilisa zonke izifo zethu niyakukhole lokho na ningathanda na bangaki kini okholayo ukuthi wethembisa lokhu ukuthi isikashana futhi izwe angeke lisangibona lokho nizongibona ngikhole lokho na. Ngiyakholwa ukuthi kungenzeka ngalekathi uma amaHebheru eshumi nantathu esishiyagalombili lapha athi uJesu Kristu onguYesu namuhla laphakade niyakholwa ukuthi kungenzeka ukuthi singambona uNkulunkulu na singambona kanjani na ekubonakalisweni komoya wakhe ubuntu bakhe obuphilayo ungakukholwa lokho na. Ngizocela bazalwane bami bangakhuleki kulokhu emuva lapho kuphela ngikhulekeleni makuthi izethameli ngalesi sikhathi size emhlanganeni ezinsukwini ezimbalwa futhi mhlawumbe sizokubamba lokho. Ngifuna lezi zethameli kulawuleni kukodwa ngifuna ukuthatha le mimoya ngaphansi kokulawula kwami egameni lika Jesu Kristu ngenkazimulo yakhe ukuthi umoya wakhe ungasebenza futhi ufakazise kini ukuthi usaphila. Ngithatha izwi lakhe lapha lasho ukuthi uJohane ongcwele sehloko seshumi nane nevesi leshumi nambili wathi okhona yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo iyakuyenza uyakukhola lokho na. Khona-ke nonke nina bantu phandle lapho ogulayo noma odingayo noma onesidingo sento ethize kunikani vele uthinte nje kumbulo umphetho wekubo yakhe ungumphristi omkhulu ongathintwe ngobuthakathaka bethu ngabe ibhayibheli liyakusho lokho bazalwane na. Futhi khona-ke ubengenza kanjani uma wayengumphristi omkhulu na ngendlela efanayo enza ngayo ngenkathi wayelapha ngoba ungumphristi omkhulu ofanayo ubengakwenza kanjani na uma umzimba wakhe ungumhlatshelo esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu ubengakwenza kanjani na. Wathumela umoya wakhe muva umoya ongcwele futhi uzothatha izinto ezingezami futhi akukhombise zona. Manje uma ufuna kubona uma uNkulunkulu isizathu kesekela lokhu phezu kwalokhu ngazi lokhu ngiyazi ukuthi lezo ngiyishumayela kubantu uyiqiniso ngiyakukhole lokhu ngayo yonke inhliziyo yami noma kuyanqabuka lapha kancane ngaleyo ndlela kungesikho ukweya kungesikho ukwehluka kodwa ukuba qotho futhi ngakho ke ngiyazi wakusho lokho uma ubengathatha izinto ezazingezika uNkulunkulu futhi lokhu bekufanele kukwenza ukwazi uma ethatha izinto ezingezika Kristu futhi uzokubonisa khona futhi akukhombisa izinto ezizayo futhi enze wone impela umsebenzi awenzayo lowo ngumoya ongcwele kuzofanele kube njalo. Khuleka manje futhi uthinte ingubo yakhe ngizozinikela kuye futhi ngibone ukuthi uzothini kuwe vele ukhuleke nje. Kukhona lapho abangakaze babe semhlanganweni ngaphambili na ungaziphakamisa isandla sakho na yebo kunabaningi kubilana uJesu akakaze nakanye zisho ukuthi uphilisa abantu wathi akusimi owenza umsebenzi ngubaba wami futhi kuJohane ngcwele isahluko sesihlanu nevesi leshumi nesishiyagalelunye ngenkathi itebule ichibini laseBethesda futhi lapho kwabulele izicuku ezinkulu zabantu abaningi mhlawumbe izinkulungwane ezilele lapho izishosha izimpumputhi izinyonga abasondekile waye kumuntu mhlawumbe owayenenkathazo yendlala noma kungenzeka ukuthi wayenexhwala wavinjwa wayesebenakho iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili futhi wamtshela thabatha uhlaka lakho futhi uye endlini indoda yayisikwazi ukuhamba wathi uma ngehla omunye umuntu futhi kwakukhona amadoda lapho ayemabi kakhulu kunanjengoba wayenjalo kodwa uJesu wayazi ukuthi wayelapho futhi wayazi ukuthi wayekuleso simo lapho ebuza wathi ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kepha lokho ebona ubaba ekwenza yenze njalo indodana leyo indawo yakhe efanayo namhlanje akukho umprofeti akekho owake wakwazi ukwenza noma yini ngaphandle kokuzibusa kwentando kaNkulunkulu kunjalo lokho uNkulunkulu akuthandayo angazi ngifuna uma yingalezo sizathu ngazi isiketshane salaba befundisi abahlezi lapha ababaningi kakhulu phandle lapho engibaziyo uma bengingabona yena phezu komuntu bengizozama uku uma ethanda ngitshela abantu ukuthi ngiyabazi
and see if he's still the high priest.
Kulegani futhi nibone ukuthi usenguye umpriest omkhulu ngathintwa ongambeka khona lapha phambi kwethu futhi nibone ukuthi ulapha unjalo na thanini amen ngokuqinisekile kumenze waba lapha yibani nokukholwa nje. Nathi nenekazi lincane lihlezi khona lapha nekhanda lalo libheke phezulu emoyeni likhuleka nje kanzima njengoba lingenza ligqoke ibhantshi lihlazatshani lihlezi khona lapha. Lekhulekele simo esisekhande lalo ukuthi lona esilikhathezayo kunjalo nenekazi na phakamisa isandla sakho uma kunjalo uma ngisihambi kuwe vayizelisa isandla sakho emuva naphambili sekukushiyile manje awusho ungangisiza usekhona lapho na lokho kukhanya kukhanyise phezu ngoko nenekazi lihlezi eduze kwakho lapho liyakhuleka futhi ngifuna ukukubuza ukuthi uthe ngikhumbule nkosi kulungile sikwenzile. Uphethe isimo sesifo samankanga uma kunjalo phakamisa isandla sakho futhi uvayizelise isandla sakho kulungile lakho lapho khona nebo yakhona la manje sikashana neze ngeke lesengibona buza labo besifazane niyababona babuze uma ngibazi lapha nakho ukuthi ezinsizwe ehlezi lapha ngikhulekela uyise angikaze ngikwazi inhlobo angikwazi ukuthi ngubani qabo angazi lutho ngawe kodwa ukhulekela uyise.
He's across a great water somewhere. He's suffering with stomach trouble. He's in Puerto Rico. That's thus saith the Lord. That's right. Do you believe it? See what I mean?
Angekho lapha ungaphesheya kwamanzi amakhulu endaweni athizeni uphethwe inkathazo yesisu usePuerto Rico lokho nguisho kanje inkosi kunjalo uyakholwa uyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Nandi nenekazi lihlezi lapha libungeka linentshisekelo isiqoko esibomvu nkosikazi Aldridge. Aldridge ehe yebo ihlushe inkathazo yenhliziyo uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na kulungile ngenzela usizo kukhona inenekazi lihlezi etsheleni lapho igama lalo unkosikazi Cook. Unkosikazi Cook unenkathazo ngemilenze yakhe kunjalo unkosikazi Cook phakamisa isandla sakho uma ngizihambi ngokwempela phakamisa isandla sakho kulungile yibale kukhola kuNkulunkulu beka isandla sakho kwesifazane eduze kwakhe unkosikazi Zana Rasel uphethe inkathazo yephapho phakamisa isandla sakho kusazana Rasel futhi ikholo ngaye yonke inhliziyo yakho uma ngisihambi kuwe. Uthiwani kwelandelayo na? Ya, into kuphela kumele ube nayo ukukhona. Inikazi eceleni kwakhe liphethe inkathazo yesizwe nalo futhi kamalalo ngukosikazi Dimene uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaphila. Inkosikazi Hamone ehlezi eceleni kwakhe uvela nje siphelela ube nokuhlinzwa ngenxa yeye inkathazo yemtshazo uyakhola inkosikazi Hamone uma ukhola inhliziyo yakho yonke ungaye ekhaya uphilizwe. Bangako kholwayo manje na? Kuse isikashane neze lingabe lisingibona futhi khona ke yini ngizama kuyisho na kumbulo uJesu wathebisa uJesu wathi ngiyoba nani ngisho kini kuze kube sekupheleli kwenze ngisebenze ngiyenzayo mina nani niyakuyenza ukumbulo uJesu wathembisa lezi zinto uJesu uyazifezekisa. manje futhi kumbulane ukuthi Jesu wathembisa ukuthi okholwe yimi unokuphila okungena phakathi. Wena ophakamisa isandla sakho esikhashani nene sedlula emva kwenkonzo yokuphulukisa. Ngenyukela lapha manje futhi ume lapho wenzela umkhuleko na. Wethembise ukunika ukuphila okuphakade ngokufanayo njengoba ethembise ukuphulukisa. Manje benazi ukuthi wakwethembisa lokhu futhi na. Lezi zibonakaliso zakubalandela bakholwayo uma bebeke izandla kwabakhulayo bakusinda. Ngiyakukholwa lokho na. Manje bekani izandla zenu komunye nomunye manje ke. Yebo ulapha angeke ngakukhulukisa usevele kwenzile manje beka izandla zakho kumunye umuntu futhi ukhulekele omunye umuntu oseceleni kwakho ngqo lapho amen manje khothamisana bakhanda yenu futhi nikhuleka njengoba nje wenze ebandleni lakho khuleka kosi uNkulunkulu philisa lo muntu uyangikhulekela futhi nje cela uNkulunkulu ukuba aphulukise futhi asindise ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho
Lord I believe
Jesus ukholwa kuJesu Kristu anguyisela namuhla laphakade izwi lakhe lisoze lehluleke khumbulani wethembisa useyisikashana neze ligabe lisangibona abambona emjaheni wezintsha kulobu busuku abambona embukisweni wezithebe abamboni kulamabandla ngegama nje kodwa uyambona ulapha khumbula ukethembisa futhi ulapha kuphendule umkhuleko wakho futhi akunike isifiso senhliziyo yakho Bekani izandla zenu komunye nomunye bese niyakhuleka Nkosi Jesu ngizange ikhumbule ukuthi wena wathi ngegama lami bayokhipha amadiboni futhi ngixotshe wonke umoya wokungakholwa kulezi zithameli usuke kulaba bantu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu